The message, Desperations, was delivered on Sunday evening, the 1st of September 1963, at the Brenham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Umyalezo othi ukuzilahlela washunyelwa ngorhatya ngecawe umhla wokuqala kuSeptemba ngowe-1963 kumnquba kaBrenham eJeffersonville, eIndiana, eMelika.
Let us remain standing now as we bow our heads.
Masime njalo ngoku njengokuba sithoba intloko zethu.
Lord Jesus, we are just only believing.
Nkosi Yesu, siyakholwa nje kuphela.
You have told us just to believe and we believe now.
Wasiyalela ukuba sikholwe nje kuphela kwaye siyakholwa ngoku.
And we give thee thanks and praise for what we have already heard and seen. Good anchors our faith.
Kana njalo sisisa kuwe imibulelo sikubonga ngoko sesikuvile sakubona oko kuyaluqinisa ukholo lwethu.
Now we thank thee for another opportunity to come to minister to those who are needy.
Sikubulela kanjani khona ngelithuba lelinye lokuza ukuza kulungiselela abo basweleyo.
Now pray thee God to meet our needs tonight according to thy promise. In Jesus' name we ask it. Amen.
Ngoku ndithandaza wena Thixo ukuba ukhawulelane nemfuno zethu ngokuhlwa nje ngokwesithembiso sakho egameni lika Yesu Kristu siyakucela oku. Amen.
We are very happy tonight for this privilege of coming back to the tabernacle again to with the gospel of the risen Lord Jesus.
Siyavuya kakhulu ngokuhlwa nje ngeli lungelo lingaka lokubuyela kulomnquba kwakhona ukusinendaba ezilungileyo zenkosi uYesu ovukileyo.
And just a little late, I had a special rushing case from Michigan just now, and the Lord done a marvel.
Kwaye ndifike kade nje benesigulana esingeniswe ngokungxamisekileyo esisuka eMichigan khona ngoku yaze inkosi yamenzela into engumangaliso kwangoko nje.
He knows everything and lays it just. You don't have to tell him, he knows. He knows what he
Bethu indlela azazi ngayo zonke izinto ukuze azibeke nje. Akufunekanga umxele lento. Uyazi nje ukuba kuyintoni na.
And so we're very grateful.
Kwaye ngoko sinombulelo kakhulu.
People drove all day to get here.
Abantu baqhube imini yonke ukuza apha.
And then we're so thankful for that.
Kwaye ngoko sinombulelo omkhulu ngaloo nto.
Now, don't forget the state song. That's the light. Oh, light.
Ngoku ningayilibali ingaba livulelo na eli cassette. Iqhosha lesibane ndiyabona.
Don't forget the services this coming week. Wednesday night and next Sunday morning and Sunday night. If you're around in the neighborhood, I know they'll sure be glad to have you here.
Amen.
Ningazilibali iinkonzo kule veki zayo ngolwesithathu ngokuhlwa nangentsasa ecawe zayo kwana ngokuhlwa ngecawe. Ukuba nobenikho emeloneni ndiyazi ngokuqinisekileyo uba bovuya ukuba nani apha.
Now pray for me as I go on my road elsewhere and I hope to be back again soon.
Kwaye ngoku maze nindithandazele njengokuba ndikwindlela eya kwenye indawo kwaye ndinethemba lokubuya kamsinya.
I want to thank you all for your kindness and memories of what you have done for me.
Ndifuna ukunibulela nonke ngobubele nangenkumbulo anytime andenzela zona.
Brother just sent me a new suit of clothes from down a little church in Georgia.
Kwaye umzala nothile usandula kundithumela isuti entsha empahla isuka ezantsi kwinkonzo encinane eGeorgia.
And people, it's just marvelous.
Kwanabo bantu kuyamangalisa nje.
I want to thank those people from down in Kentucky that was with last week on for the vacation.
Kwakhona ndifuna kubulela abo bantu basuka ezantsi eKentucky ebendinabo kwiveke pheleleyo eCaffeine.
And all that the Lord did for us there, great mighty hand that we've seen him, what he did.
Kwanoko konke oko inkosi yathi yasenzela khona apho ngesikhulu esinamandla isandla isathi sambona ngaso oko wakwenzayo.
Now we're trusting to see you again pretty soon as I get back this way going to New York for the meeting.
Ngoku sithemba ukunibona kwakhona kwakamsinya ngokukhawuleza nje ukuba ndibuyele ngapha ndisiya enkonzweni eNew York.
That's at the Stone Church in Bellevue, beginning, I believe it's November the 12th.
apho kuse Stone Church ndinomzalwana uVicky ekuqalekeni ndiyakholwa ngoNovemba ngowe-12.
We'll be back here a few days before time.
Kwaye siyakuba lapho kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kwexesha.
Then we pass back to you again going to down to Shreveport, Louisiana with Brother Jack Moore. That's a Thanksgiving week to be there at Shreveport.
Size sidlule sinqumule kwakhona sisiya eShreveport eLouisiana nomzana uJack Moore kobe kukweyemibulelo iveki yemibulelo eyakube iphaya eShreveport.
It's on the bulletin board I think back there in the announcement.
Ikho kwibhodi yendaba ndiyacinga emva phaya kwizaziso.
And then we hope to be with some of the southern friends after Christmas. We'll be in Phoenix in January.
Kwaye ngoko sithemba ukuba nabahlobo abathile basuka emazantsi emva kweChristmas kwaye soba seFoenix ngoJanuwari.
And then waiting for the overseas call so I can get the meetings ready for overseas.
Ukuze silindele umnxeba ovela phesheya size sibe nokulungisela inkonzo zaphesheya.
They're working on now this last month Brother Borders corresponding back and forth from a complete world tour to begin just soon as we get it ready, but we have to wait for conditions.
Bajongene nazo ngoku kule nyanga ipheleleyo umzana uBorders obebhalela khona njalo ukusuka kutyelelo lwehlabathi lonke oluza kuqala nje ukuba lube selelungile kodwa kufanele silindele imeko.
The crowds are so tremendous there we can't put them in buildings, just have to set them out on the ground.
Israel's cool gita paya asinakuze sibafake endlwini kufuneka nje sibahlalise ebaleni.
And then sometimes they run up, it's almost unbelievable to the numbers, sometimes as much as 500,000.
Kwaye ngamanye amaxesha ziyanda phantse kube akukholeleki ngokwamanani. Ngamanye amaxesha ziba kumakhulu amahlanu amawaka.
That's a half a million people in one single gathering. Not how many attends a meeting in so many days, but one gathering.
Eso sisingatha sesigidi sabantu kwindibano enye. Ingelo nani liya enkonzweni kwintsuku ezithile, kodwa kwindibano enye.
No, usually evangelists count how many people attended in 6 weeks.
Niyazi abavangeli badla ngokubala kuba bangaphi na abantu abathi beze kwiveke ezintandathu yabona.
We count just how many is there that day, that one time.
Kodwa sibala nje kuba bangaphi na abakhoyo ngolo suku ngelo xesha linye.
And so sometimes there's no place to seat them, you always have to put them out on the ground.
Kwaye ke ngamanye amaxesha kubikho ndawo yakubahlalisa niyazi kufuneke sibabeke nje ebaleni ngaphandle.
And we have to get the seasons where it's not raining and pouring down rain.
Kwaye kufuneka sisebenzise amaxesha apho inganiyo ijujuza imvula.
And those poor people sat out there. I've seen women sat out there with their hair just streaming down, fine dressed people, and just sitting that rain all day long.
Kwaye ezo ntsizana zabantu zihleli phandle phaya babonile abafazi behleli phandle phaya bevuzisa inwele abantu abanxibeka kuhle baye nje behleli kuloo mvula imini yonke.
Just sat there and it is pouring and thundering lightning and storms going and it's weaving back and forth against one another like that, sitting right there waiting to come to pray for them.
Behleli nje apho ibe igalela liduduma libaneka nemimoya yeliqhwa ibhudla. Kwaye bona besihla benyuka ngokwamaza begudlana njalo behleli kanye apho belinde ukuba ude uze kubathandazela yabona.
I know God honors faith like that.
Ngoku niyazi ukuba uThixo uyaluhlonipha ukholo olunjalo uyayenza loo nto.
You've got to do something for God to honor, you see.
Kufuneke wenze into ethile ukuze uThixo ayihloniphe uyabona.
You show him.
Umbonise.
People have got their thing handed to them so easy, they don't do nothing far, you see.
Abantu abanikwe izinto zonke ngokulula, abadli bona, abenzi into ngalonto, yabona.
You've got the gift is free, that is true, but you've got the...
Kufuneka ni isipho sisimahla, inyaniso leyo, kodwa kumele kubani.
It seems like it, you know, like to say if you're born with a silver spoon, you've heard that, you don't appreciate it.
Ubonakala ngathi kunjalo uyazi njengoko besithi uba wazalwa unobutyebi nake nakuva oko awubuxabisi.
But when you have to work for it, you appreciate the valuation of it.
Kodwa xa kufuneke ubusebenzele uyalivuyela ixabiso labo.
Now you people in the tapes in there, I think the message this morning was to me the highlight message of my entire ministry.
Ngoku ninabantu baphulaphule emakhasethini apho ndingathanda ukundicinga kuba ngoku ngalentsasa
umyalezo ngalentsasa ubunjalo kum khona ubalulekileyo umyalezo kubo bonke ubuveleli bam ngalentsasa yabona ona ubalulekileyo umyalezo kubuveleli bam bubonke
someday I'll tell you how it come about
ngenye imini ndiza kunichazela ukuba weza njani na
and I know that everything has worked for months and months and months up to that one message moving up to come to that place that was a capping off time of it
kwaye ndiyazi ukuba yonke into isebenze iinyanga ngeenyanga ngeenyanga kude kuzokutsho kulo wodwa umyalezo unyuka kuya kutsho kulaa ndawo elo ibilixesha lokuba uthweswe uyabona
and I'm sure or hope that you got what the token meant
kwaye ngoku ndiqinisekile okanye ndiyathemba ukuba ndikufumene ukuba ubuthetha ntoni na umqondiso uyabona
the token is the sign that the blood has been applied, that the price that's been asked, required of God, Jesus paid that price by shedding his own blood. He did that.
Umqondiso usisiboniso sokuba igazi lisetyenzisiwe ukuba ixabiso elibizweyo elalifunwa nguThixo uYesu walihlawula elo xabiso ngokuphalaza elele lakhe igazi wakwenza oko.
Then from his life came the Holy Spirit, and when the blood is applied to you, the Holy Spirit is a token that your price is paid.
Amen.
God has received you, and that's the token.
Ngoku kubomi bakhe kwaphuma umoya oyingcwele, kwaye xa igazi lithe laqatywa kuwe, umoya oyingcwele ngumqondiso wokuba ixabiso lakho lihlawulwe, uThixo ukwamkele, kwaye oko kungumqondiso.
Remember, that is the token.
Khumbula oko ngumqondiso.
Now, there's many people who they don't know what that token is, see?
Ngoku kukho abantu abaninzi abangaziyo abazi ukuba uyintoni nalo mqondiso, yabona?
And you have to make it like it nobody knows, see? So that all of them will get it.
Kwaye kufuneka wenze ngathi akukho uwaziyo, yabona? Ukuze bebonke babe nokufumana.
Just like preaching salvation. We have to preach salvation in a way that everybody is for everybody, which we know it isn't.
Kufana nje nokushumayela usindiso. Kufuneka silishumayele usindiso ngendlela yakuthi wonke ubani, lelo muntu wonke, toleyo saziyo ukuba ayinjalo.
We have to preach divine healing for everybody that we know it isn't.
Kufuneka sishumayele impiliso engcwele yomuntu wonke sisazi nje ukuba asiyo yakhe, yabona?
Jesus came to save those who was in the book of redemption before the foundation of the world. He only came to save those.
UYesu weza ukuza kusindisa abo babe kwincwadi yenhlangulo kwaphambi kokusekwa kwehlabathi. Weza nje ukuza kusindisa abo.
Who they are, I don't know.
Ngoba anibona andazi yabona.
But you, nobody can have faith unless you say it's for whosoever, and it is. Nobody can come unless God's called. That's true.
Kodwa nina akukho nabanina unokuba nokholo ngaphandle kokuba ungathi lelo muntu wonke kwaye lunjalo akukho bani unokuza ngaphandle kokuba ubizwe nguThixo leyo inyaniso
so there's many people that won't be saved we know that
ngoko kho abantu abaninzi bangasayi kusindiswa siyazi malunga noko
they God knew that before the world began that they wouldn't be saved
bona ke uThixo wayazi loo nto ngaphambi kokuba ihlabathi liqale ukuba babengayi kusindiswa
there's many that won't be healed Many won't be healed, they can't grasp it, they don't know what it is.
Kukho abaninzi abangasayi kuphiliswa, yabona? Abaninzi abayi kuphiliswa, abanako nje, abanako ukuqonda oko, abayazi nokuba yintoni naleyo.
Many will be.
Abaninzi bophiliswa.
But we preach it as for everybody because we don't know who that person is. We just don't know.
Kodwa sishumayela kuba kokwakhe wonke ubani, kuba asazi kuba ngubani nalo mntu, asazi nje.
But that is a whosoever. But some people just can't grasp that faith.
Kodwa oko kokalo uthandayo. Kodwa abantu abathile abanako ukuqonda olokholo.
Now, the same thing about this token.
Ngoku ikwa into enye ngokumayela nalomqondiso.
The token we have talked to the token all the way along. But now is the manifestation of the token. See?
Umqondiso besithetha ngomqondiso ngalo lonke ixesha. Kodwa ngoku kubonakaliswa kumqondiso yabona
Now we have sometimes allowed it
Ngoku ngamanye amaxesha siyesa uvumela
The Lutherans allowed it to accepting the word accepting Christ as personal savior
AmaLuthere avumela ukuba ukwamkela ilizwi ukwamkela uKristu njengomsindisi wakho
The Methodist said when you get happy enough to shout, that's it.
AmaWesile athi xa uziva uvuya ngokwaneleyo ude ukhwaze nguwo lowo.
The Pentecostal says speak in tongues and you got it.
Onguwa kwamoya uthi ukuthetha ngelwimi ngoko ufumene.
And we find out that all of it was wrong.
Kwaye sifumanisa ukuba oko kukonke kwakungenjalo.
The token is the token.
Umqondiso ngumqondiso.
It's you and Christ as persons together.
Nguwe noKristu njengabantu nigunye, yabona?
It's the Holy Spirit. His life in you working his own life through you.
Ngumoya oyingcwele ubomi bakhe ngaphakathi kuwe busebenza ubobakhe obakhe ubomi ngawe.
As for the rich, the poor, or for whosoever will receive it.
Kwaye ngowezityebi, amahlwempu okanye nabana oyakwamkela.
Now remember, the token is what you go to the railroad company and you buy your fare.
Ngoku kumbula umqondiso yilonto ungaya kwinkampani yakwaloliwe uthenge itikiti.
There's a price cost, say it cost 50 cents to ride this bus line or the railroad from here to Charleston, Indiana cost 50 cents.
Apho kukho ixabiso masithi uxabisa amashumi amahlanu esenti ukukhwela le bus okanye indlela kwaloliwe ukusuka apha ukuya Charlestown eIndiana kuxabisa amashumi amahlanu esenti. Kulungile ngoku inkampani ikhupha imiqondiso ukuze yabona.
Now the thing you do, you go down and someone purchases your fare, 50 cents.
Ngoku into oyenzayo uyahamba uhlaze umuntu othile akuthengisele itikiti lakho ngamashumi amahlanu esenti.
They give you a token that gives you the ride on that train to which destination wherever that train goes. See?
Bakunika umqondiso okunika ilungelo kulololiwe de ayokufika apho aya khona naphina apho aya khona lololiwe yabona.
It gives you, that's a token.
Ukunika ngumqondiso lowo.
Now, this case, the blood was the token.
Ngoku kule meko igazi lalingumqondiso.
Literally, it had to be applied because it's just chemistry is all they had because it was a lamb's blood, an animal, a lamb's blood.
Ngokwenene lalimele ukuba ligqatywe kuba yayilichiza nje ababenalo kuba yayiligazi lexhwane, isilwanyana, igazi lexhwane.
So the life that was in the blood, the life that was gone out, so the blood was shed.
Ngoko ke ubomi obabukwigazi, ubomi baphumela ngaphandle, ngoko ke igazi laphalazwa, yabona?
The life went out, but it couldn't come back on the believer because it's an animal.
Ubomi baphuma, kodwa babungena kubuyela kwikholwa kuba sisilwanyana.
But it only spoke of a good conscience that there was coming one, a perfect sacrifice.
Kodwa babuthetha nje ngesazela esilungileyo kuba kwakukho ozayo idini eligqibeleleyo.
And to make it a perfect one, the whole judge, the God of heaven, become the sacrifice.
Amen.
Judge, jury, and attorney.
Amen.
Kwaye ukwenza oko kube kokugqibeleleyo umgwebi wonke uThixo amazulu waba lidini umgwebi inkundla kwanommeli yabona.
He became the sacrifice.
Waba lidini.
And then when his life went out, which was God.
Kwaye ngoko xa ubomi bakhe baphumayo obabunguThixo.
And the word there where it comes to I'll give unto them eternal life.
Kwaye ilizwi apho xa lisiza kwaye ndiyakubanika ubomi obungunaphakade.
Now in the Greek, I know I'm talking to scholars, I see two or three.
Ngoku ngesiGreek ndiyazi kuba ndithetha nesifundiswa ndibona izibini okanye ezithathu yabona.
And the word in the Greek there is zoe, Z-O-E, in the Greek, which means God's own life.
Kwaye kwaye igama lesiGreek apho nguzoe, Z-O-E, ngesiGreek othetha ukuba ubomi bukaThixo ngokwabo.
And I will give unto him Zoe, my own life.
Kwaye ndiyakumnika uZoe ubomi bam buqu.
Christ and God was one.
UKristu noThixo babebanye.
Then the life that was in Christ is the Holy Ghost, not the third person, but the same person. In the form of the Holy Spirit, coming up on you as a token that your life and your fare is paid. You have been accepted.
Ngoko ubomi obaba kuKristu ngumoya oyingcwele, hayi isiqu sesithathu. Ngoko ikwangumntu omnye ekwimoya oyingcwele esihla phezu kwakho njengomqondiso wokuba ubomi bakho nexabiso lakho lohambo lihlawulwe, wamkelwe.
Until that token comes, you're not permitted on the highway. You're not permitted on the bus line. You're not permitted to go in until you can present this token. And that token is your fare.
De ube lo mkondiso ufikile awuvumelekanga kwindlela ephakamileyo awuvumelekanga kwi esikhululweni sodula-dula awuvumelekanga ukuba ungene de ubonakalise lo mkondiso kwaye lo mkondiso imali yakho yohambo.
And now it shows that the blood has been shed and been applied to you, the price. It's been applied to you and you have the token that the blood is applied to you and you're accepted.
Kwaye ngoku ubonisa ukuba igazi liphalaziwe laza laqatywa kuwe ixabiso libekiwe kuwe kwaye unomqondiso wokuba igazi lisetyenzisiwe kwaye wamkelekile.
Get it now?
Niyayifumana ngoku?
Oh my. Oh, not certain evidence. See?
Oh, Bethu, oh, ngoku, asibubo nje ubungqina obuthile. Yabona?
You say, Brother Branham, I feel it in your mind, you see? Why will I know?
Niti mzalwane uBranham ndiyakuva oko ezingqondweni zenu yabona ndakwazi njani.
Look, what were you and what are you? That's how you know.
Khangela wawusakuba intoni kwaye uyintoni ngoku nantso indlela yokwazi ngayo yabona.
What was you before this token was applied? What are you after it's applied?
Wawusakuba intoni phambi kokuba lo mqondiso usetyenziswe. Uyintoni emva kokuba usetyenzisiwe?
What was your desires before and what is your desires after?
Yayisakuba intoni iminqweno yakho ngaphambili kwaye intoni iminqweno yakho emva koko?
Then you know where the tokens applied now.
Ngoko uyazi ukuba umqondiso usetyenzisiwe na okanye hayi.
And these other things just automatically go with that. See?
Kwaye ezinye ezi zinto ziyazenzekela nje zihambe kunye nawo yabona?
It isn't. Like talking about to say tongues is the evidence.
Akufani nokuthetha ngawo uthi ilwimi zibubungqina. Ngoku ndiza kunxulumanisa. Uthenga iperi yesihlangu, ulwimi alusiso isihlangu. Luphuma nje nesihlangu uyabona? Luphuma nje nesihlangu uyabona?
Now, the same thing is the token. The token is Christ.
Ngoku isekwayilonto umqondiso, umqondiso nguKristu.
But speaking in tongues and casting out devils and doing those things and preaching and whatever is the evidence is there, true. But it's not it.
Kodwa ukuthetha ngelwimi nokukhupha idemoni nokwenza zonke ezo zinto nokushumayela kwana ntona bubungqina bokuba ukho inyaniso kodwa asinguwo.
See, it's a gift of it.
Yabona sisipho sawo.
If I told you that you say I want you, Brother Branham, and I give you a gift. See? Well, that's not me, that's my gift.
Ukuba ndikuxelela ukuba uthi ndiyakufuna mzalwane uBranham kwaye ndiyakunika isipho yabona kulungile asindimlowo sisipho sam eso.
Tongues is a gift of the Holy Ghost. Not the Holy Ghost, a gift of the Holy Ghost.
Ilwimi zisisipho somoya oyingcwele, hayi umoya oyingcwele, isipho somoya oyingcwele.
And the devil can impersonate any of those things, but he cannot be the Holy Ghost.
Kwaye umtyoli angayilinganisa nayiphina kwezo zinto, kodwa akangeza abe nguwo umoya oyingcwele, yabona?
He can impersonate these gifts, but he can't be the Holy Ghost.
Amen.
Angazilinganisa ezipho, kodwa akangeza abe nguwo umoya oyingcwele.
And the Holy Ghost is the token. That the blood's been applied because it follows the blood all the way from the book of redemption.
Amen. Kwaye umoya oyingcwele ukuba ulandela igazi oko kusukela kwincwadi yenhlangulo. Niyayibona?
That was the purpose of him coming.
Oko yayinjongo yokuza kwakhe.
That's what he followed in every age.
Koko awakulandelayo kwisigaba ngasinye.
Every age he followed that to see that's brought forth and they cannot be made perfect without us.
Kwisigaba ngasinye walandela oko ukubona ukuba oko kuyaveliswa kwaye babe ngena kwenziwa bagqibelele ngaphandle kwethu.
And now the entire Holy Spirit visits the church making God in human flesh. As he did before Sodom, the burning there which was a type.
Kwaye ngoku wonke umoya oyingcwele utyelela ibandla usenza uThixo ekwinyama yomntu njengoko wenzayo ngaphambi kweSodom etshisa apho nto leyo yayingumzekelo.
And Abraham he appeared to him.
Gogo Abraham wafela kuye.
All the things that he hasn't done down through the ages, in the church ages, he is now doing.
Kwaye zonke izinto angazenzanga kwisigaba zonke kwisigaba zamabandla uyazenza ngoku.
Back to the word, because the messages and the messages and the messages have to wind up in the entire word.
Kubuyelwa elizwini kuba imiyalezo nemiyalezo nemiyalezo kufanele ukuba iyokuqhina kwilizwi liphela.
And in the last days, the seven seals being opened was to pick up every stridle that's been left off in it and make the whole thing in one great big body of the bride.
Kwaye kwimihla yokugqibela amatywini asixenxe evuliwe ibikuqokelela wonke ubhathulayo oshiyiweyo ngawo ukuze loo nto iyonke yenziwe umzimba omnye omkhulu womtshakazi.
That them who lived back there was not perfect until this church be perfected, this bride group in the last days, to bring them in and all together be taken up.
Abo bephila phaa kudala babengagqibelelanga de eli bandla ligqityeleliswe eli qela lomtshakazi kwimihla yokugqibela ukuze ungeniswe ngaphakathi kuze bekunye benyuswe, yabona?
The token, Jesus Christ, the Holy Spirit, is among us. Amen.
Umqondiso, uYesu Kristu, umoya oyingcwele, uphakathi kwethu.
We should reverence
him.
Simele kukuhlonela oko.
We can't humble ourselves enough.
Asinakuzithoba ngokwaneleyo.
Taking off your shoes or getting on your knees wouldn't expel it. It wouldn't satisfy, it wouldn't suffice us, but a life that brings forth the fruit of the Spirit.
Ukukhulula izihlangu zakho okanye uwe ngamadolo akho akuyikugxotha oko, yona akusayikukholisa, akusayikusanelisa, koko bubomi obuvelisa iziqhamo zomoya.
Now what is the fruit of the Spirit? See? Love, joy, peace.
Ngoku yintoni isiqhamo somoya, yabona? Luthando, uvuyo, uxolo.
Remember this morning? Preparation, sent the messenger with the message.
Niyakhumbula ngale ntsasa amalungiselelo, kuthunyelwe umthunywa enomyalezo.
Next thing he done, he sent the messenger with the message. He set the pillar of fire for a vindication.
Into elandelayo ayenzileyo emva kokuba ethumele umthunywa enomyalezo, uthumele insika yomlilo njengobungqina.
Next thing was, after that, was a consolation. See?
Enye into yayikukuba emva koko yaba liqela okanye intuthuzelo, yabona?
You knew that it was right. It's a peace. We have peace with God through the Lord Jesus Christ.
Nani sazi kuba kwakuyinyaniso nanonwabile. Sinoxolo noThixo ngenkosi uYesu Kristu, yabona?
Now, tonight, we're going to pray for the sick. I think they have communion.
Ngoku, ngokuhlwanje siza kuthandazela abagulayo kwaye ndiyacinga ukuba banomthendeleko. Niza kuba nobhaptizo, inkonzo yobhaptizo. Kumthendeleko nje, umthendeleko.
And we want you to stay for communion, and within 35 or 40 minutes, we aim to be finished and ready for the communion.
Kwaye sifuna nilindele umthendeleko. Kwaye kwimizuzu engamashumi amathathu anesihlanu okanye amashumi amane emizuzu sijonge ukuba sibe sesigqibile kwaye sesilungele umthendeleko.
And now tomorrow is the time of Labor Day, so you can kind of rest up.
Kwaye ngoku ngomso lixesha lomhla wabasebenzi, ngoko ningakhe niphumle.
Now I said that was our intention, you see. I want to be sure to make that right.
Ngoku bendithe zinjongo zethu ezo, niyabona. Andazi kuba ngaliphina ixesha ndifuna ukuqiniseka ngoku kulungisa oko.
This morning I told you, being not with you, I think we had another 2-3 hour message this morning.
Ngoku ngale ntsasa bendinixelele ndingekho kunye nani, ndiyacinga besinezinye iiyure ezimbini okanye ezintathu zomyalezo ngale ntsasa.
But I just got started and I thought I'd just carry that over for tonight, but it was just too tremendous.
Kodwa ndiqale nje kwaye bendicinga ukuba ndoqhubeka ngoko ngokuhlwa nje. Kodwa kubaluleke nje kakhulu.
I don't know whether the people got it or not. I hope they do, everyone.
Andazi noba abantu bawufumene na okanye hayi. Ndiyathemba ukuba bawufumene kulo lonke.
I hope there are some good tapes on it so it can be carried out to be known that I believe of all the messages I ever brought that absolute was ordained of God outside of the course of the regular commission like the seven seals and things. That was directly the word about.
Kwaye ndiyathemba bekukho amakhasethi awulungeleyo ukuze ube nokuthunyelwa ngaphandle waziwe ukuthi ndiyakholwa konke umyalezo endakhandawuzisa lowo bumiselwe nguThixo ngokupheleleyo ngaphandle kwekakade umyalelo wesiqhelo njengamatywini asixhenxe nezinye izinto elo yayililizwi likaThixo ngqo.
a message to preach, I believe that one was the one is needed to follow those seven seals.
Ndithetha malunga umyalezo oza kushumayela. Ndiyakholwa ukuba ibinguwo lowo, yabona lolo ibingulowo bekufuneka ulandele loo matywini asixhenxe. Ngoku khangela ukuba kulandela ntoni emva kwamatywini asixhenxe.
The uniting of the people, united signs, the red light flashing in the last days, the sign of women getting prettier, and man, what they would do.
Ukumanyana kwabantu imiqondiso emanyeneyo isibane esibomvu esilanyazayo kwimihla yokugqibela umqondiso wabafazi besiba bahle nangakumbi kunye namadoda into aya kuyenza.
All these signs of the Holy Spirit leading up, then come right back here to the capping off of all those messages since the seven seals.
Yonke le miqondiso yomoya oyingcwele ukukhokelela phezulu uze buyele uze kanye apha ukuze ekugqityezelweni kwayo yonke loo miyalezo ukususela kumatywini asixhenxe.
It's capped off in this one thing, the token.
Amen.
That we are all right. See? Just check ourselves and see if we're in the faith.
Igqityezelwe kule nto inye umqondiso ukubona ukuba sonke silungile, yabona sikhangele nje siqini zethu sibone ukuba sikulo na ukholo.
Now, the Lord bless you. And now, before we turn over in the Bible to pray for the sick.
Ngoku inkosi nisikelele, kwaye ngoku phambi kokuba sityhile iBhayibhile ukuze sithandazele abagulayo.
We asked this morning how many it was prayed for last Sunday night that got healed already this week. And practically everybody here raised up their hand. That was at the meeting last Sunday night.
Besibuzile ngale ntsasa ukuba bangaphi na abathandazelwe kwicawa edluleyo abo baphilisiweyo abo sebephilisiwe kwiveke pheleleyo, kwaye eneneni wonke ubani wayekho waphakamisa isandla sakhe oko bekwinkonzo yecawa edluleyo. Ngoku kwinto ethile niyaqonda, kwinto ethile ndizigcinela kona oku.
And just told, come down from Chicago, a little Mrs. Peckinpah from.
Kwakho inkwenkwana encinane oko bekusandula kuxelwa ngoku nje eyehla ivele eChicago, umncinane unkosikazi ngulamfazi uPeckinpah osuka.
She's a very fine Christian sister, and she brought somebody, a kid, way I understand it. A little boy or something that the doctors didn't even know what was the matter with him.
Ungoxoxekileyo udade ongumKristu, kwaye uze nomntu othile umntwana indlela eniqonda ngayo, inkwenkwe encinane okanye into eyenye lolo ogqirha bangazange bazi nokuba intoni ondonakele kuyo.
His lungs were so bad or something that they couldn't put him in school or something. It's very, very bad.
Imiphunga yayo nakele kakhulu okanye enye into kangangokuba babengenakho ukumfaka esikolweni okanye kwenye into yayikwimo embi kakhulu.
And said the Holy Spirit right after the message spoke to that little boy, called him, told him his conditions and so forth, and pronounced his healing.
Kwaye wathi umoya oyingcwele kanye emva komyalezo wathetha kuloo nkwenkwana waza wayibiza wayixelela imeko yayo njalo njalo waza wavakalisa ukuphiliswa kwayo.
And this week he went the mother or parents or whoever it was taking him back to the doctor, and the doctor said he had a new set of lungs.
Amen.
New set of lungs.
Kwaye kule veki iyile unina okanye abazali okanye nokuba ibingubani na wayithabatha wayiphindisela kugqirha waza ugqirha wathi inemiphunga emitsha nje, yabona imiphunga emitsha nje.
And boy, I understand that the parents or somebody called along just to call or some way, they let it be known to the congregation.
Kwaye indlela endazi ngayo kukuba abazali okanye umntu othile utsale umnxeba ekude okanye ngendlela ethile ukwazisa oko ebandleni.
Now God the Creator can make a set of lungs.
Yabona ngoku uThixo umdali unako ukwenza imiphunga emitsha.
I truly believe that we're on the verge of one of the most mightiest things ever struck here since the
ndiyakholwa ngenene ukuba kumda kwayona inamandla kwizinto ezakazagaleleka emhlabeni ukususela kwimihla yenkosi uYesu yabona yabona
but now we can only be known as you'll be so humble see
kodwa ngoku singaziwa nje njenge iya kuba yethobeke kakhulu yabona
see what man calls mighty God calls abomination
yabona oko abantu bakubiza ngokuba kokubalulekileyo uThixo ukubiza ngokuba lisikizi
but what man calls foolish God calls mighty
kodwa oko abantu bakubiza ngokuba bubudenge uThixo ukubiza ngokuba kokubalulekileyo yabona
but now watch it see you'll be so humble that you'll never miss it you'll miss it if you're not got the token there to examine it
ngoku yijonge yabona Yoba yethobeke kakhulu kangangokuba ungabi nakuyiphosa kangangokuba uyiphose ukuba unawo umqondiso apho okuyivavanya uyabona
Who would ever thought that the mountains are skipping like little rams and the leaves are clapping their hands when a prophet came forth from the wilderness and spoke by Isaiah 1200 or 712 years before
Kubani wayenokucinga ukuba intaba zazixhuma-xhuma okwenkunzana zegusha namagqaba qhwaba izandla zawo xa umprofeti wezayo evela intlango oko kwathethwa nguIsaya kwishumi elinesibini lamakhulu okanye amakhulu asixhengane mbini eminyaka ngaphambili
But whiskers all over his face, a piece of sheepskin, not even a pulpit to preach in, excommunicated from all the churches, and standing on the bank of the Jordan screaming, repent and call the people a bunch of vipers, snakes.
Ena mabhofu kubuso bakhe bonke nesiqwenga sofelelwe gusha kungekho nepulpiti leya nokushumayela kuyo wayesikiwe kuzo zonke inkonzo emi kudwanga lomlambo iJordani ekwaza guqukani kwaye abantu ebabiza ngokuba liqela lamahamba inyoka
But that's what God said that when he comes the mountains skip like a little ram
kodwa koko uThixo kuthethayo ukuba xa efika indaba zodloba kwenkunzana zegusha yabona
The humble saw it and was glad
Abathobekileyo bakubona oko bavuya.
How could they understand that that great Messiah that was prophesied from the very beginning of the book in Genesis that he would come a savior?
Babenokuqonda njani ukuba ukuba uMesiya omkhulu ekwa prophetwayo ngaye ukusukela kanye ekuqaleni kwincwadi iGenesis ukuba wayeyakuza umsindisi.
All sacrifices and the old prophets and everything had pointed to him.
Onke amadini nabo bonke baprofeti nayo yonke into yayikhomba kuye.
And then when he came supposedly to be an illegitimate birth, a father that was not even married to his mother, supposedly.
Kwaye ngoko ekufikeni kwakhe, ebalelwa ekubeni ngumqhakwe ngokuzalwa, uyise wayengatshatanga kwa ukutshata nonina wakhe, kucingwa njalo yabona.
And the woman was found pregnant with the baby before they was even married.
Kwaye lo mfazi wafunyanwa ekhulelwe kwaphambi kokuba batshate.
And come up in such and born in a little, well it says a stable in the Bible but a stable in days was a cave back in the wall.
Wazeweza ngolhlobo kwaye wazalelwa kwencinane kulungile kuthiwa sisitale eBhayibheleni. Kodwa isitali ngalomihla engumqoloma ngemuva ngemva eludongeni.
I met such a place out in Arizona when I was hunting. There's a stable back under a cliff of rocks.
Ndakha ndahlangana nendawo enjalo eArizona ngaxesha lithile ndizingela. Kwakho isitali ngemva phansi kweliwala matye.
And that's the way Jesus was born, back in this little cliff stable. On a manger of hay and straw. In a cow barn. See? Where stock was.
Kwaye leyo indlela uYesu wazalwa ngayo emva kwisitale esincinane kwiliwa emkhumbini wesitha sendiza kwishedi yenkomo yabona apho yayikhona imfuyo.
And was raised up as the carpenter's helper. And how could that be the mighty Jehovah, but it was. It was.
Kwaye wakhulisa njengomncedisi womchweli. Kwaye wayenokuthini lo kuba nguYehova onamandla kodwa yayinguye yabona yayinguye yabona.
Very odd sort of a person.
Uhlobo olungaqhelekanga kangako lo muntu.
But always just a boy. He astounded the priest by knowing that word because why? He was the word. He was the word.
Kodwa xa wayenkwenkwe wamangalisa befundisi ngokulazelo lizwi kuba kutheni wayelilizwi yabona wayengulizwi.
He never wrote a book. He never wrote a word.
Akazange abhale incwadi, akazange abhale lizwi.
The only word he ever wrote, I guess he erased it out in the sand when a woman had been taken in adultery.
ilizwe kuphela kwalo kwawaga walibhala ndiyaqikelela walicima enhlabathini xa umfazi othile wayethanyathwe eqeqezini.
He never wrote a word. Why? He was the word. He was the word.
Akazange wabhala lizwi kuba wayelilizwi, yabona, wayelilizwi.
He didn't have to write it, his life lived it. He was the word.
Kwakungekho mfuneko yokuba alibhale, ubomi bakhe bawuphila lona, wayelilizwi.
If I do not the works of my father, then believe me not.
Ukuba ndiyenza imisebenzi kabawo wam ngoko musanukholwa kum, yabona.
If I don't do exactly what the word said I would do, then I'm not the word.
Ukuba ndenzi kanye oko ilizwi lathi ndiyakwenza kona ngoko andinguye ulizwi.
But that's what he meant. He is the word.
Kodwa ukuba nantso into owayethetha yona ulilizwi.
So now, prepare yourself now for the oncoming healing service and the communion.
Ngoko zilungiseleleni ngoku le nkonzo yempiliso izayo kunye nomthendeleko.
We'd be happy for you to stay with us. If you can't, we'll have a dismissal right away.
Singakuvuyela ukuhlala kweni nathi kubani nganako ubani nako kulungile siyakwahlukana kwangoku.
And don't forget, pray for me and pray for my wife, the sweetest woman in all the world, and for my children, and I claim them everyone for the Lord Jesus.
Waye ningalibali nintandazele nithandazele inkosikazi yam oyena mfazi uthandekayo kwihlabathi lonke kwanabantwana bam. Kwaye ngoku ndibabangile bonke ngabanye kwinkosi uYesu.
Becky is just at the age of Ricketta, you know, just a little tiny, as we used to call it. And then she's just at that age.
Ngoku uBecky ubudala nje bobu Ricketta obuncinane niyazi. Kwaye nje ubuthini ani obuncinane njengokuba sasidla ngokubiza. Kwaye ngoko ukobo budala kanye.
But now she's a very sweet girl. I thank the Lord for that. No smoking, no drinking, no run around, nothing.
Kodwa ngoku intombazana ithandekayo kakhulu kwaye ndiyayibulela inkosi ngalonto akatshayi akaseli akahilizi konke.
But she's just at that age. She's carefree. She don't want to go to church, and if she does, she sat back around chew chewing gum, get up and walk out.
Kodwa ukobo budala nje akakhathali akafuni ukuya enkonzweni kwaye ukuba uyile uhlala phaya ngemva ehlafuna intshungama phaka amaphume phandle.
See, I want to see her filled with the Holy Ghost.
Nako yabona ndifuna kumbona ezaliswe ngumoya oyingcwele.
I want to see Joseph. I want that boy, I believe, that someday when I can't walk to the pulpit no more, I want to take his old worn-out Bible and hand over to him and say, Joseph, stay with it, son.
Ndifuna kubona uJoseph, ndifuna kuba lankwenkwe, ndiyakholwa kuba ngenye imini xa ndingasenako ukuhamba ndiye epulpitini. Ndifuna ukuthatha le Bible igugileyo ndiyinikezele kuye ndithi Joseph, hlala kuyo nyana.
Then I'm ready to climb on up. I want to hear a wind blowing somewhere. Look up. Wave my hand and take off. That's great.
Ngoko ndakube ndilungele ukucangatha ndinyuka. Ndifuna ukuva umoya ubhudla ndaweni ithile. Ndikhangele phezulu ndiwangawangise ngesandla sam ndindize masithandaze.
Father God, our whole life is wrapped in that. For it's you and you are our life.
Bawo Thixo, ubomi wethu bonke, bubonke buthandelwe koko, kuba bunguwe kwaye wena ububomi bethu.
Now there's some here, Lord, that even holds this token that I spoke of. They have possessed that token and yet they're sick.
Ngoku kukho abanye apha Nkosi ababambe kwalo mqondiso bendithetha ngawo. Babe nawo lo mqondiso kodwa basagula nangoku.
And I want to speak tonight on giving them courage. To encourage them to take that God-given rights.
Kwaye ndifuna ukuthetha ngokubanika inkuthazo ngokuhlwa nje ukubakhuthaza ukuba bathabathe amalungelo abawaphiwe nguThixo.
They have a right to defeat that devil.
Babe nelungelo lokumoyisa lo mtyholi.
He's already defeated and he's just bluffing them.
Sele oyisiwe kwaye uyabakhohlisa nje.
I'm claiming them, Father.
Ndiyababanga bawo.
Now help me to speak the word.
Ngoku ndincede ndithethe ilizwi.
You speak through me, Lord, but this few notes that I got wrote down here and little scriptures wrote out, I pray that you'll help me, Lord, and get in the word and give them faith for the glory of God. In Jesus' name I pray. Amen.
Thetha ngam, Nkosi, ngala manqaku ambalwa ndiwabhale phantsi apha. Nezibhalwana zibhaliwe. Ndiyathandaza ukuba undincede Nkosi ungene elizwini ubanike ukholo ukwenzela uzuko lukaThixo. Ndithandaza egameni likaYesu. Amen.
Now quickly, I want you to turn the Bible to the book of Jeremiah. And the 29th chapter, if you like to read, if you don't, just mark it down.
Ngoku ngokhawuleza ndifuna ukuba nityhile kwibhayibhile kwincwadi kaYeremiya isahluko samshabina netoba ukuba ndingathanda ukufunda okanye ukuba nithandi yibhaleni nje phantsi.
Jeremiah, the 29th chapter, and we're going to begin with the 10th verse of Jeremiah, the 10th verse of the 29th chapter.
UYeremiya isahluko samshabina netoba kwaye siza kuqala ngevesi yeshumi kaYeremiya, ivesi yeshumi yesahluko samshabina netoba.
Also, we're going to read from Luke, the 16th chapter, beginning with the 14th verse.
Ngokunjalo siza kufunda kuLuka kwisahluko seshumi nesithandathu siqale ngevesi yeshumi nesine.
Now, I'm going to give you my text while you're turning.
Ngoku ndiza kuninika itekisi yam ngelixesha nisatyhilayo.
My text tonight is desperation.
Itekisi yam ngokuhlwa nje kukuzilahlela.
Desperation. And now, you know what desperation is?
Kwaye ndi ukuzilahlela. Kwaye ngoku niyazi ukuba kuyintona ukuzilahlela.
And now we're going to read from Jeremiah, the 29th chapter, the 10th verse.
Kwaye ngoku siza kufunda kuYeremiya isahluko seshumi netoba, ivesi yeshumi.
For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word towards you in causing you to turn to this place.
Ngokuba utsho uYehova ukuthi xinikweni iBhabheli izaliselwe iminyaka emashumi asixhenxe ndiyakunivelela ndilimise kuni ilizwi lam elilungileyo lokunibuyisela kule ndawo.
For I know the thoughts that I think toward you.
Ngokuba ndiyazazi iingcinga endizicingayo ngani.
Isn't that sweet?
Akumnandanga oko.
Saith the Lord. Though thoughts of peace and not of evil, to give you the accepted end.
Utsho uYehova, iingcinga zoxolo ezingezizo ezobubi ukuba ndininike ikamva nethemba.
Then shall you call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.
Niya kundinqula, nize nithandaze kum, ndiniphulaphule.
And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart.
Niya kundifuna nindifumane xa nithe nandifuna ngentliziyo yenu yonke.
And I will be found of you, saith the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all nations and from all the places where I have drove you, saith the Lord.
Ndifumaneke kuni utsho uYehova. Ndiyakubuyisa ukuthinjwa kwenu ndinibuthe ezintlangeni zonke endanigxothela kuzo nasezindaweni zonke endanigxotha kuzo utsho uYehova.
And will bring you again unto the place which I cause you to be carried away captive.
Ndinibuyisele endaweni endanifudusa kuyo.
Back to Pentecost. I put that in myself, it doesn't say that. That's what I was meaning to the church.
Nibuyele kuPentecost, yabona? Ndifaka londo ngokwam oko akuthethi londo. Koko ndandithetha kona ebandleni.
Luke 16, begin 15th verse. 16th verse.
ULuka ishumi nesithandathu, siqale kweshumi nesihlanu verse. Okanye, eshumi nesithandathu verse.
The law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God is preached, and every man presses into it.
Yayingumthetho nabaprofeti kwada kwakuYohane. Kuselokoko ubukumkani bukaThixo buyashunyayelwa. Bonke bayangena kubo ngokugonyamela.
Every man presses into it.
Wonke umntu ungena ngokugonyamela kubo.
Not just simply walks into it easily, but it's got to be pressed into it.
Akahambi njengokulula angene kubo ngokulula koko umelwe kugonyamela ukuze angene kubo yabona.
Now when you seek me with all your heart, then I'll be found.
Ngoku xa nindifuna ngenhliziyo yenu yonke ngoko ndiyakufumaneka.
And he promised that he would return and bring the people from scattered all the earth after those 70 years back into Jerusalem where they left from.
Kwaye wathembisa ukuba wobathabatha babuyise abantu apho basazeke khona kwihlabathi lonke emveni kwalo minyaka emashumi asixhenxe abuyisele eJerusalem apho babemke khona.
And he did it just that way. That's right.
Kwaye wakwenza kanye ngolo hlobo oko, injalo loo nto.
Now, we're going to talk on desperations for a few minutes now.
Ngoku siza kuthetha ngokuzilahlela imizuzu nje embalwa ngoku.
Usually it takes a state of emergency to throw us into desperation.
Kudla ngokuba imoya onqunguphalo ethi isiphose ekuzilahleleni. One.
It's too bad it has to do that.
Kubi kakhulu ukuba kube kunjalo.
But human beings are so slothful in their minds that it takes an emergency.
Kodwa abantu banobuvila kakhulu ngengqondo zabo kangangokuba kuthabatha unqunguphalo.
Something arises. And when they do, then it throws them into that desperation.
Into ethile ethi vele kwaye xa kunjalo iye ibaphose koko kuzilahlela.
And really, in doing that, in desperation, it brings out that real thing that you are.
Kwaye ngenene ngokwenza oko ngokuzilahlela kuvelisa loo nto uyiyo ngenene.
It shows what you're made out of in the time of desperation.
Kubonisa oko ukuko ngexesha lokuzilahlela.
It usually pulls out all the good things that's in.
Kudla ngokuphuhlisa ezo zinto ezilungileyo zingaphakathi kuwe.
In time of death, I've heard people, when they know they were dying, the things that they kept secret all their life, they, in desperation, they were trying to confess it.
Ngexesha lokufa ndakhe ndabeva abantu xa babesazi uba babesifa izinto ababezigcine zilihlebo ubomi babo bonke bona ngokuzilahlela babezama ukuzivuma yabona.
And try take this and make it right, go please go do, see, in desperation.
Kwaye bazame thabatha le uyilungise, hamba nceda, hamba yenza, yabona, ngokuzilahlela.
You ought to have done that beforehand, see? Not wait till the time of emergency.
Babefanele ukuba oko babekwenze kwangaphambili yabona, hayi kulindela de ibe lixesha lonqunguphalo.
Will you do so and so for me?
Ungandenzela okuthilethile.
The emergency causes desperation when we ought to do it without the emergency.
Unqunguphalo lubangela ukuzilahlela xeshikweni simelwe kukwenza ngaphandle kokunqunguphala oko.
Now, we notice tonight that we're taking the symbols of the Passover.
Ngoku siyaphawula ngokuhlwa nje ukuba sithabatha imiqondiso yePasika.
And the Passover was taken in emergency, in times of desperation.
Kwaye ngoku iPasika yayidliwa phansi konqunguphalo ngamaxesha okuzilahlela.
You know, in Exodus the 12th chapter and the 11th verse of the 12th chapter, I believe it is, it says, eat this Passover with the shoes on your feet, with your loins girded up, and with the staff in your hand.
No Paula, kwi Exodus sahluko seshumele lesibini, iverse yeshumele nanye sahluko seshumele lesibini, ndiyakholwa ukuba siso ithi yidleni lePasika ninembadada ezinyaweni zenu, nizibhinqile izinqe zenu, nikwa nentonga esandleni senu.
See, you're eating it in desperation.
Yabona nidla nisekuzilahleleni.
They had seen the great hand of God.
Basibona isandla esikhulu sikaThixo.
They saw all of his miracles. And then they come under the sign of the token.
Babeyibone yonke imimangaliso yakhe, kwaye ngoko beza phansi kophawu lomqondiso.
And while they were under the sign of the token, they'd taken the communion in desperation. For they knew at that time God was fixing to strike with judgment.
Kwaye xa babephantsi kophawu lomqondiso baye benza umthendeleko besekuzilahleleni kuba babesazi ukuba ngelo xesha uThixo wayelungiselela kubetha ngomgwebo.
And it was a shaking time.
Kwaye yayilixesha lomothuko.
It was a time where every man was examining himself because the word of the prophet had not failed one time.
Yayilixesha apho wonke ubani wayezivavanya kuba ilizwi lomprofeti alizange lasilela nangelinye ixesha.
It had been proven to be true.
Lalifunyaniswe linyanisile.
Whatever he said, it happened just exactly the way he said.
Nakuphina wayekuthethile kwenzeka kanye ngalondlela wayekuthethe ngayo.
The pillar of fire was still there.
Insika yomlilo yayisekho.
And then the prophet had announced that God would only pass over when he saw the token at the door. And it was a desperation.
Kwaye ngoko umprofeti wayevakalise ukuba uThixo wayeyakudlula kuphela xa ethe wabona umqondiso emnyango. Kwaye yayikukuzilahlela oko.
I'd imagine the children were, when they saw those big black wings drop down from the sky, like a smoke settling over the city, the screams coming from every house, the children might have went to their daddy and said, Daddy, are you sure that we're under that token?
Ndiyacinga ukuba abantwana babe xa babebona ezo zinto zinkulu zimnyama impiko zisiwa ukusuka esibhakabhakeni ngokomsomkhulu zinza phezu kwesixeko izikhalo ziphuma kuyo yonke indlu abantwana babona ukuba baya koyise baza bathi tata uqinisekile ukuba siphantsi kwala mqondiso.
And he could go to the door, look upon the post a little, say, Son, that's according to his word.
Kwaye wayeyakuya emnyango akhangele esibondeni isibonda esiphezu komnyango athi nyana oko kwenzeka ngokwelizwi lakhe.
Remember, I'm your oldest child. Daddy, are you positive?
Kumbula, ndingoyena mdala mntwana wakho. Tata, ingaba uqinisekile?
I am positive. That's according to what the prophet told us, and he has the word of the Lord.
Ndiqinisekile. Oko kwenzeka njengoko umprofeti wasixelelayo kwaye unelizwi lenkosi.
Say, when I see the blood I'll pass over you, take a lamb for the house.
Wathi, xa ndithe ndabona igazi ndodlula kuni, thabathelani iqwane endlwini.
I brought all you children in. You're my oldest, but my firstborn, that's the one that's dying on out in there, but there's the blood. That's what thus saith the Lord was.
Ndini ngenise nonke nina bantwana. Ungoyena mdala, kodwa izibulo lam. Ngulowa ufayo phandle phaya, kodwa likho igazi, nako wayekuko uyitsho inkosi.
So rest, my son. Rest at ease because God made the promise. See?
Ngoko zola nyana wam zola ungaxhali kuba uThixo wasenza isithembiso yabona.
But daddy, why you got your shoes on? Why you got the staff in your hand?
Ke tata, kutheni uzinxibile nje imbatata zakho? Kutheni unentonga esandleni sakho?
Why you got a piece of bread in one hand and a lamb in the other hand?
Kutheni uneqheza lesonka nje kwesinye isandla kunye neqhwane kwesinye isandla?
Why is that bitter herbs and things? What are you eating?
Kutheni kukho ingcambu eziqharha nokunye? Kutheni usityalo nto nje?
What's the sweat ran off your face about?
Umbilo lo uqengqileka ebusweni bakho ngowani na?
Son, this fixing to strike.
Nyana, ukufa kulungiselela ukuhlasela.
See, it was in a time of desperation.
Yabona, kwakukwilixa lokuzilahlela.
Now, I believe that we're living in the days that we're, or otherwise the days that we're living in should cause the church to go completely into desperation.
Ngoku ndiyakholwa siphila kwimihla esi okanye kungenjalo imihla esiphila kuyo imele ibangele inkonzo ingene ngokupheleleyo ukuzilahleleni.
I believe since the message this morning from God, not me, I believe that ought to throw this into our congregation into desperation.
Ndiyakholwa ukususela kumyalezo walentsasa ovela kuThixo hayi kum. Ndiyakholwa ufanele ukuphosa lonke libandla ekuzilahleleni.
That we have played long enough. We went to church long enough. We got to do something.
Sidlale ithuba elide ngokwaneleyo. Sihambile inkonzo ixesha elide ngokwaneleyo. Simelwe sibe nento esiyenzayo.
How is it that we can see other great signs and wonders done on others and what about us?
Kunjani xa sibona eminye imikhulu imiqondiso nemangaliso zisenziwa kwabanye kwaye sithini malunga nathi?
It is cause in a state of desperation that we are determined before God.
Kufanele kubangele indawo yokuzilahlela oko sikumisileyo phambi koThixo.
The signs of his coming should bring this entire congregation when we've read it from the word.
Imiqondiso yokuza kwakhe imele ukuba inikelwe elibandla liphela xa besifunda kwilizwi.
The Holy Spirit has told us, go at a certain place. Such and such a thing will happen. Not tell us what it was, but it will happen.
Kwaye umoya oyingcwele uthe kuthi, yani kwindawo ethile, enje nenje into iyakwenzeka. Awusixelelanga ukuba yoba yintoni na, koko yayiyakwenzeka.
We go there, it happens that way.
Asifika apho yenzeka ngolo hlobo.
the newspaper's packet, the magazine's packet. Show the picture of it.
Amaphephandaba abanayo nolindixesha babanayo babonise umfanekiso wayo.
Come back here and see those great mysteries hidden in the Bible open up to us on a new field that we never know before and perfectly blends into the coming of the Lord Jesus.
Nibuye nize apha nibone imangaliso emikhulu efihlwe eBhayibheleni ityhiliwe kuthi kwindima entsha esingazange sayibona ngaphambili kwaye ngokupheleleyo nje inqika ukuza kwenkosi uYesu.
That is the end of the message. See the action of the great Holy Spirit. See him come down visible before people. Even take pictures of it.
Ngoko ekupheleni kwemiyalezo khangelani izenzo zomoya oyingcwele mboneni esihla esiza ebonakala phambi kwabantu ningade nithathe nemfanekiso yawo.
See it working and showing that it's not a man, it's not just a preacher, it's not a certain congregation.
Uboneni usebenza ukwazibonakalisa ukuba awunguye umntu awungomshumayeli nje awulobandla lithile.
It's the Holy Spirit showing the same thing it did when it was embodied in the body of Jesus Christ. Now it's embodied in the body of his bride.
Umoya oyingcwele obonisa kwalonto inye wayenzayo xa wayengaphakathi kumzimba kaYesu Kristu ngoku uphakathi kumzimba womtshakazi wakhe.
It should throw us into desperation.
Umele usiphosele ekuzilahleleni.
Those people had seen the hand of God.
Abo bantu basibona isandla sikaThixo.
And that night of the communion they took it with in desperation because they know that something was fixing to happen.
Kwaye ngoba busuku bomthendeleko bawenza kunye ne bese kuzilahleleni kuba babesazi ukuba into ithile yayilungisela ukwenzeka.
And we know something's fixed to happen.
Kwaye siyazi ukuba kukho into elungiselela ukwenzeka.
And remember the coming of the Lord will be a sudden secret going away.
Kwaye khumbulani ukuza kwenkosi koba liqubuliso ukumka ngokufihlakeleyo.
He'll come and take her like a thief in the night.
Woza amthabathe ngokwesela ebusuku.
And to think that if somebody, all of a sudden there's members of our family gone and you're left behind.
Kwaye ukucinga uba umuntu othile ngequbuliso kukho amalungu entsapho zethu amkileyo nibe nina nisele ngasemva.
It should throw us into desperation that by the grace of God we will not be left back behind.
Oko kumele kuba kusiphose ekuzilahleleni ukuthi ngenceba kaThixo asikushiywa ngasemva.
Is anything not don't below me, be Lord.
Kuba kukho into engayifuni Musa, Musa kundishiya Nkosi.
A few days ago, I was hearing Mel Johnson sing that song, Remember Me, when tears are falling down. Yes, remember me when friends are not around. When I cross over this river Jordan, when you're calling the road, remember me.
Kwintsukwana ezimbalwa ezidlulileyo ndandiphulaphule uMel Johnson ecula loo ngoma. Ndikhumbule xa inyembe zisiquqela zisidla. Ewe, ndikhumbule xa izihlobo zindishiyile. Kwaye xa ndicanda loo mlambo weJordane, xa uya kuba kukhwaza abakhoyo, uzundikhumbule.
On the Lamb's Book of Life, I want my name wrote. I want him to remember me when the roll calls.
Kwaye kweyexhwane incwadi yobomi, ndifuna igama lam libhalwe. Ndifuna andikhumbule xa kubizwa abakhoyo.
And it throws me into desperation. That is like Paul said, after I preach the gospel, shall I be a stowaway, shall I be a cast off?
Kwaye oko kundiphosela ekuzilahleleni oko kukuthi njengoko uPaulos wathi emveni kokuba ndishumayele ivangeli ingaba ndoba ngozifunelayo ukuhamba ndoba ngolahlweyo na.
It could happen.
Kusenokwenzeka.
So it throws me into a desperate stage. Desperation. To think of after all these years of preaching, a place come where I could fail him.
Ngoko ke kundiphosa kwisigaba sokuzilahlela. Ukuzilahlela ukucinga ngo emva kwayo yonke le minyaka yokushumayela ingaba ndinga xa kufika kwindawo apho ndinokumphoxa kuyo.
What's the next move? What must I do next that throws me into a nervous stage? And what can I do?
Yintoni inyathelo elilandelayo? Mandenze ntoni enye? Kwaye kundiphosa kwisigaba soloyiko yintoni endingayenza?
It throws me to the mountains and to the valleys. That's hard.
Kundiphosa ezintabeni nakumathafa kwaye kunzima.
Because when I'm with the people, I've got to be all things to all men. That I might win some to Christ, yet with that token always before me.
Kuba xa ndikunye nabantu, kufuneka ndibe into yonke kubantu bonke, ukuze ndise abanye kuKristu. nalomqondiso ndisenawo phambi kwam yabona.
And I see things that's coming up and you can't tell the people.
Kwaye ndibona izinto ezizayo kwaye kunzima ukuxelela abantu.
You see different things and you're forbidden.
Ubona izinto ezahlukeneyo kwaye unqandiwe.
Then visions that they call on and sometimes they'd be sorry if you did tell them. And you know better than to do it.
Lo mibono banayo kwaye ngamanye amaxesha bobalusizi kuba uthe wabaxelela kwaye wazi ngokungcono kunokwenza njalo.
And then you go so far in visions that everything becomes a vision. It throws you into a nervous stage.
Kwaye ungena ngokunzulu kumibono de yonke into ibonakala ingumbono ize ikuphose kwisigaba soloyiko.
You're looking and say, now I'm out of vision.
Uyajonga uze uthi ngoku ndikumbono na.
Like sitting right here, is this a vision? Where am I really standing at?
Fana nokuhlala kanye apha ingaba ngumbono lo ingaba ndimiphi kanye bona.
You overwork yourself, you overtax yourself.
Uzisebenzisa ngokugqithisileyo, uzirhafisa ngokugqithisileyo.
And you find out things about people that you wish you didn't know.
Uze ufumanise izinto ngabantu oye unqwenele ukuba ubungazazanga.
The people that desire these things, to know these things, they don't realize what that type of ministry costs.
Abantu abathi bazinqwenele ezinto ukuzazi ezinto abaqapheli ukuba olo hlobo lobulungiseleli ludla kangakanani na.
You don't know what goes with it.
Awukwazi okuhamba nako.
Then it throws into desperation. Lord God, I know what I have to answer.
Ngoko ikuphosela ekuzilahleleni. Nkosi Thixo, ndiyazi ukuba kofuneka ndiphendule.
Jack Moore said to me one time, I'd hate to have to answer like you have to at the day of the judgment.
UJack Moore wakhe wathi kum ngaxalithile andingethandi ukuphendula ngendlela oyakwenza ngayo kusuku lomgwebo.
That God has put these people into your hands and you're going to give an account for every one of them. You're going to answer for your ministry.
Wathi uThixo babeke abantu ezandleni zakho kwaye kuza kufuneka unike incaza ngaba bantu ngamunye kubo uza kuphendula ngobufundisi bakho.
That's been about 15 years ago or maybe 18 and since then I've been in desperation.
Kwakumalunga neshumi lesihlanu leminyaka edluleyo okanye mhlawumbi neshumi lesibhozo kwaye kususela ngoko ndaba soloko ndisekuzilahleleni.
What will I do? Let me say only what you say, Lord.
Ndiza kwenza ntoni? Mandithethe kuphela oko ukuthoyo, Nkosi.
Let me tell them what's the truth or don't say nothing.
Mandibaxele ukuba yintoni na inyaniso okanye ndingathethi kwanto.
It throws me in desperation.
Kundiphosela ekuzilahleleni.
Then see these signs coming. See the Holy Spirit take us out there and bring these seals and lay them in like that. Bring the church ages and lay them in.
Ngoko xa sibona ezimpawu zifika sibona umoya oyingcwele usithabathela phandle phaya uze uzise lamatywina uwabeke ngolo hlobo uzise izigaba zebandla uzingenise ngaphakathi.
Then come down in a great big pillar of fire back there and reveal himself.
Waza wehla enkulu insika yomlilo emva phaya wazibonakalisa.
They come down on the next thing on the seven seals and reveal it here, put it in the papers and magazines.
Wabuya weza kwenye into elandelayo kumatywina esixhenxe wabonakalisa wada wabhala emaphepheni nakolinda ixesha.
They come in and take the angels of God, them seven angels with seven messages, and confirmed it exactly what the Bible said.
Waza wangena wathabatha ingelosi zikaThixo ezo ngelosi zisixhenxe zinemiyalezo esixhenxe uqinisekile kanye oko kwathethwayo iBhayibhile.
Then during that time come up and bring in those seals, those signs, flashes of the end time, and bring it up to the people and tell them what it was and all about it. The Lord working right there, showing himself present.
Ngoko ngelo xesha weza uzisa loo matywina ezo mpawu oodanyadanya bokuphela kwexesha uzizisa ebantwini ubaxelele ukuba zizintoni na namalunga konke ngazo kwaye inkosi isebenza kanye apho izibonakalisa ubukho bayo.
And then write down like this morning, come and require that token on every person.
Wakhona kanye ezantsi ngalantsasa uze ukuza kufuna lo mqondiso kumntu wonke.
Then you're my people. You're the ones that I love. These and them listening to the tapes and so forth.
Ngoko ningabantu bam, ningabo ndibathandayo, aba kunye nabo baphulaphule kumakhasethi, njalo njalo.
Then you see what desperation puts me in. Amen.
Ngoko niyakubona oko kuzilahlela apho kuthi kundibeke khona.
Desperation.
Ukuzilahlela.
Signs of his coming should throw every member of Christ into desperation now. About our souls, about our welfare for hereafter.
Impawu zokuza kwakhe zimele ukuba siphosele lonke ilungu likaKristu ekuzilahleleni ngoku malunga nemiphefumlo yethu malunga neyethu intlalo emveni koku.
Well, what are we going to amount to if we gain the whole world?
Kulungile siza kwenza ntoni kuba silizuza lonke ihlabathi.
What are we living for?
Yintoni esiphilela ntoni?
What are you work for?
Nisebenzela ntoni?
What are you eating for?
Nidlelani?
What are you struggling for to live?
Yintoni enizabalazela yona ukuphila?
What are you living for to die?
Niphilele ntoni ukufa?
And you're not fit to live until you're fit to die.
Kwaye anikulungelanga ukuphila de nibe nilungele ukufa.
True.
Inyaniso leyo.
We see so many miracles of healing. It should put us into desperation.
Kwaye sibona imimangaliso emininzi yokuphilisa. Kumele ukuba kusibeke ekuzilahleleni.
If that little boy, I'm out of this Peckin' Paul now. Is this Mrs. Peckin' Paul?
Ukubala nkwenkwe iselula. Ingaba nikhangele unkosikazi Peckin' Paul ngoku? Ingaba unkosikazi Peckin' Paul lo?
Are you the one who had the boy here somewhere?
Ingaba nguwe lo unenkwenkwe elapha into ethile okanye enye?
Well, here's a woman sitting right here I was talking about. I just have to look over and see her.
Kutheni nansi nkosikazi ebendithetha ngayo ihleli kanye apha. Kwenzekile nje ukuba ndikhangele ngapha ndaza ndayibona.
Now, if God can do that for that little boy, it ought to throw you into desperation.
Ngoku ukuba uThixo angayenzela oko la nkwenkwana, kofuneka oko kusiphose ekuzilahleleni.
A man from New Albany, he may be here tonight, he's a friend of my brother Roberson.
Indoda ethile esuka eNew Albany mhlawumbe lapha ngokuhlwa nje ingumhlobo kamzalwana wami uRoberson.
Hello boy, I think his wife had cancer once and was healed.
Unenkwenkwe eselula apha ndiyacinga kuba inkosikazi yakhe inomhlaza yaphiliswa.
And now the little boy got asthma so bad that he's just in bad shape.
Kwaye ngoku inkwenkwe le inesifuba esibi kakhulu kangangokuba ikwimoya embi kakhulu.
Almost cancer killed himself.
Oselula umfo ophanze wanomhlaza womqala naye buqu yabona.
And then he brought the little boy. Yes, his hand up in the back there. Was prayed for this morning, you see.
Kwaye ngoko uzisele inkwenkwana incinane ewe ndiyasibona isandla sakhe siphakamisile phaya emva phaya. Ebethandazelwe ngalensasa niyabona?
Desperation.
Ukuzilahlela.
When the wife was about to die with cancer, he knew that God could heal her. If God could heal a wife, God can heal a boy.
Hayi inkosikazi yayikufuphi nokufa ngumhlaza. Wazi kuba uThixo angayiphilisa. Kwaye kuba uThixo ayenokuphilisa inkosikazi, uThixo ayenokuphilisa inkwenkwe.
And throws it into a state of desperation, see?
Kwaye oko kuphosela oko kwimoya yokuzilahlela, yabona?
You must come, and when you're desperate, then God's going to listen to you.
Izani, kwaye xa nizilahlele ngoko uThixo oniphulaphula.
But if you just slow it, you don't care whether it does or not, well then, that's different.
Kodwa kuba njeni ngamavila nikhathali noba uya kwenzana okanye hayi kulungile ngoko kwahlukile oko.
You say you do, but it takes desperation to do it.
Nithi nenza njalo kodwa kuthabatha ukuzilahlela ukwenza oko.
I believe that the reason we don't have desperation is because it's a lack of love, God, the love of God.
Ndiyakholwa ukuba isizathu sokuba singabi nako ukuzilahlela kukunqongophala kothando uThixo, uthando lukaThixo.
I think that the love of God causes desperation.
Ndiyacinga ukuba uthando lukaThixo lubangela ukuzilahlela.
If God is in you, the token inside of you, and you see the conditions of times and people waiting in sin the way they are, it'll throw you into desperation. I believe it will.
Ukuba uThixo ngaphakathi kuni, umqondiso ngaphakathi kuni, nokuba niyazibona imeko zexesha nabantu besiwela isonweni ngolo hlobo, koni lahlela ukuzilahleleni, ndiyakholwa koba njalo.
Now the word plainly states, if y'all put this down in Galatians 5 and 6, that faith worketh by love. See? Faith worketh by love.
Ngoku ilizwi lichaza ngokucacileyo ukuba nifuna kuyibhala phansi kumagalati 5:6 ukuba ukholo lusebenza ngothando, yabona? Ukholo lusebenza ngothando.
And the only way that you can have faith is have love first.
Kwaye inye kuphela indlela onokuba nokholo ngayo kukuba nothando okuqala.
Because after all, faith is love's incentive.
Kuba ngapha yokoko, ukholo yinkuthazo yothando.
Incentive, that's exactly what faith is. It's an incentive to love.
Inkuthazo yiloo nto kanye inkolo eyiyo, yinkuthazo yothando.
Now, if you don't have love, you can't have faith. See?
Ngoku nina ukuba ninalo uthando aningeke nibe nalo ukholo yabona.
How can you have faith in your wife if you don't love her?
Unganalo njani ukholo kwinkosikazi yakho xa ungayithandi?
That's filial.
Oko kukwi filial.
Now how about the gospel to God?
Ngoku nithini malunga neagapho kuThixo?
How can it be if you don't love God?
Kunganjani xa ungamthandi uThixo?
If you said you love your wife and never tell her about it, never sit down and make love to her, express her to her, kiss her, hug her, and tell her she's the best cook in the country, all the things that you know, and how pretty she is and how much you love her, if you don't do that, she'll never know it.
Ukuba uthe uyayithanda inkosikazi yakho kwaye awuzange umxele malunga noko, uhlale phantsi ubonakalise ukumthanda, ulucacise kuye, umphuze, umange, umxele ukuba unguyena upheka ungcono esizweni, zonke izinto zaziyo nokuba mhle kangakanani na, nokuthi umthanda kakhulu, uba ukwenzi oko akasayi kukwazi oko.
That's the way, if you do love her, you express it.
Nantso indlela ukuba uyamthanda kubonakalise oko.
That's the way we do to God.
Leyo indlela esenza ngayo kuThixo.
When we love him, we tell him about it, we sit down and we adore him and worship him. See, love drives us to that.
Xa simthanda siyamxelela ngoko, sihlala phantsi simthande simnqule. Kwaye yabona, uthando lusiqhubela apho.
Now, what if something's got to be done for your wife? Why, it'll throw you into desperation to get it done.
Ngoku ungathini kuba inkosikazi yakho kukho into ethile ekufuneka yenzelwe ngoba kungakuphosela ekuzilahleleni kubeni yenzeke loo nto.
Or somebody says your wife's got cancer.
Ungathini xa umntu athi inkosikazi yakho inomhlaza.
Or somebody says your wife's got TB, she's fixing that.
Ungathini xa umntu othile esithi owakho inkosikazi yakho inesifo sephepha yabe isengxakini yokufa.
You'll do anything. See, it'll throw you into desperation.
Kude kube ngoku uyakwenza nayiphina into yabona oko kuyakuphosa ekuzilahleleni.
That's the same thing that it is.
Kwaye ikwaye loo nto ifanayo iyiyo.
We must have love before we can have faith.
Kufuneka sibe nothando phambi kokuba sibe nokholo.
And faith, when we have genuine love, what does it do? It pushes our faith out on the battlefront for God.
Amen.
Kwaye ukholo xa sinothando lwenene lwenza ntoni? Lutyhalela ngaphandle ukholo lwethu kummandla wedabi sisilwela uThixo, yabona?
Genuine godly love for God and for his word and for his people will push faith out there.
Oluyinene olunobuThixo, uthando loThixo nolelizwi lakhe kunye nolwabantu bakhe luyakutyhalela ukholo ngaphandle phaya.
Love just takes a hold of faith and it's just, come on, let's go.
Uthando luthabatha lubambelele nje olukholweni kwaye nje yiza masahambe.
And how it goes, because that's what love does.
Luze luphume luhambe kuba nako kwenziwa luthando.
John 14:23, Jesus said, if a man loves me, he'll keep my words.
Amen.
UYohane 14:23, Yesu wathi, ukuba umntu uyandithanda, olugcina ilizwi lam.
Now he can't keep his words without having faith in what he said.
Ngoku andinako uligcina ilizwi lakhe ngaphandle kokuba ube nokholo koko wakuthethayo.
So you see, if he loves God, then he keeps God's word.
Ngoko ke niyabona ukuba uyamthanda uThixo ngoko wayeligcina ilizwi likaThixo.
If he said I'm the Lord, he believes that.
Ukuba wayethenda inkosi eyakuphilisayo uyakholwa eloo nto.
Love makes him believe it, because love dominates all.
Uthando lumenza akholwe iyo ngokuba uthando longamela konke.
Though I speak with tongue of man, angels have not love, it's nothing, see?
Ndingafanela ndithetha ngeelwimi zabantu nengelosi ndingenalo uthando akuyo nto oko, yabona?
Though I have faith to move mountains and have not love, it's nothing.
Ndingafanela ndinokholo lokususa intaba ndingenalo uthando andiyo nto.
Love dominates all because God is love. The God of love.
Uthando longamela konke kuba uThixo uluthando, uthando lukaThixo.
Now, yes sir, if Jesus said, if a man loves me, he will keep my words.
Ngoku, ewe mhlekazi, ukuba uYesu watsho ukuthi, ukuba umntu uyandithanda, owagcina amazwi am.
We know it is true that God will meet a desperate soul.
Siyazi ukuba kuyinyaniso ukuba uThixo ohlangana nomphefumlo ozilahleleyo.
We don't know that.
Ngoku, sonke siyayazi loo nto.
But it usually takes something to drive us into that, to that despair, to the desperation. It takes something to do it.
Kodwa kudla ngokuthabatha into ethile ethi siphosele koko kuzinikela, ekuzilahleleni. Kuthabatha ukuthile ukukwenza.
We find out in James 5:15 that the Bible said that the affectional fervent, that's desperation, affectional fervent prayer of righteous man availeth much.
Sifumani sakuya kobi slanu shumane slanu. Ukuba iBhayibhile yathi othabathisekayo ubushushu oko kukuzilahlela umthandazo wokholo wendoda elungileyo uyeyisa.
When a righteous man, a good man, gets in travail or soul travel, travail, I think travel is a better word.
Xa indoda ekholweyo indoda elungileyo ingena kwimigudu okanye uhambo lomoya okanye imigudu nokuba yiphina ndicinga ukuba ukuhamba ligama elingcono.
Travail or travel, which one you want to call it?
Imigudu okanye kuhamba naliphina ufuna ukubiza ngalo.
But when a soul gets in desperation and travailing, an affectional, fervent prayer of a man that can show the token, it does something.
Kodwa xa umphefumlo ungena ekuzilahleleni kwimigudu enzima umthandazo wokholo wendoda engenako ukubonisa umqondiso kwenza ukuthile, yabona.
Notice what the Bible said here also in James 5:16 says, if confessing our faults, getting right, making ready for it, confess our faults one to another.
Aphela oko iBhayibhile yakutshoyo kwalapha kuyakobi 6:5 6:6 yathi ukuba ngokuvuma izono zethu siyalunga sisenza ukuba silunge loo nto sivuma izono zethu omnye komnye.
Having no faults, ask people to pray for you, confessing our faults one to another and praying one for the other.
Ningenazo nje izono sicela abantu ukuba basithandazele sisivuma izono zethu omnye komnye sithandaza omnye thandazela omnye. Nako ke.
With love. Love that I got confidence I can confess to you my wrong. You can confess to me your wrong.
Ngothando, uthando enethemba ngalo. Ndingakuvuma kuni ungalungi kwami, kwaye nani ndingakuvuma ungalungi kwenu kum.
I love you well enough and I'll pray for you and you pray for me. And we'll stay with it with a special fervent prayer until it's answered.
Kwaye ndinithanda kangangokuba ndonithandazela nani nithandazele kwaye sohlala ngawo ngokholo umthandazo de uphendulwe.
That's desperation.
Oko kukuzilahlela.
That's what we should have all the time.
Koko simele sibe nako ngamaxesha onke.
Let's take some scriptural examples of that. What happened? Now for another about 15 minutes, the Lord willing.
Masithathe umzekelo othile wesibhalo ngaloo nto ukuba kwenzeka ntoni nangoku. Esinye isithuba esimalunga nemizuzu elishumene lesihlanu inkosi ithandile.
Jacob, he was the man, your first little kind of carefree boy.
UYakobi wayeyindoda kuqala wayencinane uhlobo lwenkwenkwe engakhathaliyo.
He thought in his own mind that he knew that the birthright meant everything to him. And he didn't care how he had to get it just so he got it.
Wacinga kweyakhe ingqondo ukuba wayesazi ukuba ubuzibulo babuthetha ntoni na kuye. Kwaye wayengakhathali nokuba umele ukubufumana njani na oko nje wayenokubufumana.
And after he got it, he thought everything was all right because he had the birthright.
Waze wathi emveni kokuba ebufumene, wacinga ukuba yonke into yayilungile ngokuba wayefumene ubuzibulo.
He thought the thing was settled.
Wacinga ukuba loo nto yayilungisekile.
He called to his brother when he was hungry, coming in from the field, from working with the cattle and hunting the deer.
Wenyuka waya kumntakwabo xa wayelambile engena evela entsimini evela ekusebenzeni ngenkomo nasekuzingeleni amaxhama.
His brother he needed a big pot of potash, wild peas and things together.
Waye umntakwabo wayeswele imbiza enkulu yesuphi imbotyi zasendle nezinto ezazidityaniswe nazo.
Might have been very tempting when a man's hungry after walking all day.
Inokuba yayiyenda kakhulu xa umntu elambile emva kokuhamba imini yonke.
His brother said, I'm just about ready to faint. Give me some of this.
Waze umntakwabo wathi sendilungele ukuquleka ndipheke le nto.
He said, well, if you swear to me, I get the birthright.
Waze wathi kulungile ndi ukuba uya kundifungela kuba ndiya kufumana ubuzibulo, yabona.
He didn't care how it does, just so he got.
Wayengakhathali noba wayeyenze njani naloo nto ikukuze nje abufumane.
And he thought when he got the birthright, that's settled.
Waze wacinga ukuba ebufumene ubuzibulo. Kuphelele apho.
That's where you failed.
Bakwamoya, nako apho nasilela khona.
You thought because you were born of the Spirit. Born of the Spirit of God, the birthright, that settled it. But it only starts it.
nacinga ukuba ngenxa yokubana nizelwe ngomoya nizelwe ngomoya kaThixo ubuzibulo kwakuphelele apho kodwa iyaqala kuphela apho.
You remember in the message of hearing him how that the child after was born in the family became a son.
Niyakukhumbula umyalezo kaMveni yena indlela wayesithi ngayo lo mntwana emva kokuba izelelwe kolo sapho waba ngunyana.
It had a right to the birth, but it had to be proven. Child trained.
Wayena malungelo okufumana kuzibulo kodwa kwakufanele ukuba aphuhliswe umntwana oqeqeshweyo.
And then if it did not prove out to be an obedient child to the father's will, then it must be become heir.
Ukuze ngoko ukuba wayengaqondakali ukuba ungumntwana othobekileyo kwintando kayise ngoko kufuneka ke wayengabufumani yayinguye oba indlalifa.
It aired nothing, yet it was a son. But he aired nothing if he wasn't interested in the father's work.
Wayengadlilifa kwanto nangona wayengunyana kodwa wayengadlilifa nto ukuba wayengenamdla kumsebenzi kayise.
And so when the Holy Ghost fell upon the Pentecostal people and they began to restore back the gifts and things that was in the church, they thought because they were born of the Spirit, that settled it.
Ngoko xa umoya oyingcwele wawayo phezu kwabantu bakwamoya baze baqala ukubuyisela izipho nezinto ezinjalo ezasebandleni bacinga ukuba ngokuba babezelwe ngomoya kwakuphelele apho.
But you see, there's a placing of a son.
Kodwa uyabona kuko ukubekwa konyana.
And after this son proved to be a real son, then he was taken to a public place and then was set up in changed robes and set up there, and then there was a placing of the son that he had and of everything the father had.
Waye emva kokuba lo nyana eqondakalisiwe ukuba ungunyana wenene ngoko wayethatyathwa asiwe kwindawo esesidlangalaleni aze ngoko ahlaliswe phezulu atshintshwe ingubo ahlaliswe apho phezulu kuze ke kubekho ukubekwa konyana ukuba wayebufumene bundlalifa bento bonke wayenayo uyise.
God did the same thing to his son on Mount Transfiguration.
UThixo wenza kwaloo nto ngowakhe unyana kwintaba yotshintsho.
He was overshadowed by the cloud and was transfigured. And his raiment shined like the sun. And a voice said, "This is my beloved son, whom I well please."
Wakugyungelwa li okanye lilifu waze watshintshwa isinxibo sakhe sakhanya ngokwelanga nelizwi lathi, "Lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye."
Moses and the law had failed, and this is him. Here he is.
UMoses nomthetho wayesilele ukanti lo nguye mveni yena.
He was placed. See?
Wabekwa, yabona?
Now, Jacob thought because that he had the birthright that everything was made.
Ngoku uYakobo wacinga ukuba ngokuba wayenobuzibulo ukuba yonke into yayenziwe.
So did the Pentecostal people, and they began to organize the oneness, threeness, and Trinitarians, and all kinds of organizations, and fussing and pulling at one another, proved that the token wasn't shown.
Ngokunjalo nabantu bakwamoya baqala ukuzibumba ababubunye ababuthathu namatrinity nazo zonke iintlobo zemibutho bexambula bexhuzulana bebonisa ukuba umqondiso wawungabonakali.
Malice, envy, strife, see? But that's where it got to.
Ulunya umona impixano, uyabona? Kodwa nako apho bafikelela khona.
Ah, see, Jacob thought the same thing.
Ngoku, uyabona? UYakobo wacinga kwaloo nto.
In fear one night of his own life, desperation took a hold of him.
Kodwa ngokoyika ngobunye obusuku esoyikela ubomi bakhe ukuzilahlela kwamfumana.
When he thought that just across that river yonder, my brother's waiting to kill me. He's going to...
Wathi akucinga ukuba kanye apha phesha komlambo umntakwethu ulindele ukundibulala, uya kuyenza loo nto.
See, the birthright that he had gotten was the thing that was going to cause his death.
Yabona ubuzibulo awayenabo yayiloo nto eye yakubangela ukufa kwakhe.
And sometimes that very thing that you receive as the Holy Spirit, it is, and are born again of the Spirit, if you don't watch, that same thing will condemn you at the end. Right.
Kwaye ngamanye amaxesha kwaloo nto uyamkeleyo njengomoya oyingcwele yiyo ube uzelwe ngokutsha ngomoya ukuba uqapheli loo nto inye iya kugweba ekugqibeleni injalo loo nto.
The very waters that saved Noah condemned the world.
Kwala manzi asinza uNoah aligweba ihlabathi.
The thing that you would call fanaticism might be the very thing that condemns you at the end of the road.
Into oyakuthanda ukukhayisa ngokuyibaxa ngayo isenokuba kwayiloo nto ikugwebayo ekupheleni kwendlela.
Now, Jacob knew that his life was close at the end.
Ngoku uYakobi wazi ukuba ubomi bakhe babukufutshane esiphelweni.
He had a messenger come told him that his brother with 400 armed men was coming to meet him. Notice he was on his road.
Wayenomthunywa oweza kumxelela ukuba umntakwabo enamakhulu amane amadoda axobileyo ayesiza kumhlangabeza esazi ukuba wayesiza.
Fear took a hold of him.
Uloyiko lwambamba.
He sent men on ahead with oxen, cattle, and sheep to make a peace offering with Esau.
Wathumela indoda phambi kwakhe nenkabi yenkomo neenkomo negusha ukuba yenze umnikelo woxolo kuEsau.
Then after that, he started another group with another load of stuff.
Ngoko emva koko wathumela elinye iqela linomnye umthwalo wempahla.
Then he started another group with another load of stuff, trying to meet him first to try to turn his wrath.
Waze wathumela elinye iqela linomthwalo wempahla ezama ukuhlangabezana naye kuqala ukuzama ukujika ingqumbo yakhe.
Then he got to thinking that won't stop him because he's probably richer than I am. He doesn't need it.
Waze wafikelele ekucingeni loo nto ayisayi kummisa ngokuba ngeliphandle utyebile kunokuba ndinjalo akaswele nto.
Then he took his wives and his little children and set them across that Esau would see them little children and his wives and surely all his own little nieces and nephews he would not slay them.
Ngoko wathatha amakhosikazi akhe nabantwana bakhe abancinane wathumela bona bawela ukuze uEsau abe nokubona abo bantwana bancinane namakhosikazi kwaye ngokuqinisekileyo kubatshanana bakhe nabangamantombazana wayengenakubabulala. Ngoko yena wayengekabi nakwenza nto. UThixo uyazi ukuba angamfumana njani na umntu. UYakobi wawela umfula khona apho waguqa ngamadolo akhe.
No, he tied me to kind of a little shyster before that.
Uyazi wayeluhlobo oluthile lemenemene elincinane ngaphambi koko.
Excuse the expression, but kind of a little, he was a Jacob. Jacob means a deceiver. And that's what he was.
Nindixolele ngaloo mcaciso. Kodwa engomncinane wayenguYakobi. UYakobi uthetha umqathi kwaye loo nto awayeyiyo.
But somehow it happened to him.
Kodwa kwakukho into eyayimelwe kukwenzeka kuye.
There in desperation. There was death lay before him.
Apho ekuzilahleleni. Apho xa ukufa kwakuphambi kwakhe.
There may be men and women sitting here tonight. Death lays right before you.
Kusenokubakho amadoda nabafazi abahleli apha ngokuhlanje athe ukufa ekuphambi kwawo kanye.
And the only way that you'll ever be able to achieve the thing that you're wanting is to desperately come.
Kwaye inye kuphela indlela oyakuze ube nokuyifumana ngayo into oyifunayo kukuba uze ngokuzilahlela.
I must have it tonight. I get it now or I'm finished. Tomorrow's too late. I must have it now.
Ndinyanzelekile ukuba ndiyifumane ngokuhlanje. Ndifumana ngoku kungenjalo kuphelile ngam ngomso kuya kube kusemva kwexesha kakhulu. Ndinyanzelekile ukuba ndiyifumane ngoku.
When you pray for the baptism of the Holy Spirit, the token, don't say, well, I will try. Lord, I'm going to
talk. Awuthandazela ubhaptizo lomoya ingcwele umqondiso musa kuthi kulungile. Ngoku ndiza kunyuka ndizame ngoku mna ndibudinwa.
Oh, mercy, stand your seat. Don't even make this in.
Oh, ibane nceba, hlala esitulweni sakho. Musa nokuthi, musa nokwenza nzame.
If you come say, I'll pass you the prayer line, put the oil on my head, I'll see if it does me any good.
Ukuba uyeza uthi ndiza kudlula kumgca wokuthandazela ndithamise iole entloko kum ndibone ukuba oko kuyanceda na usenokusuka uhlale kuloo ndawo kuyo. Ude ufikelele kuloo ndawo lide ibandla liphela lifikelele kuloo ndawo kuleyo iphakathi kokufana ubomi. Umelo kukufumana ngoku ngendlalo utshabalale ngoko uThixo uya kusebenza phambi kwethu.
It takes desperation to bring God on the scene.
Kubangwa kukuzilahlela ukuzisa uThixo phakathi kwethu.
Jacob cried like never before.
UYakobi wakhala ngendlela angazange akhale ngayo ngaphambili.
Desperately he called until he got a hold of God.
Ngoku uzilahlela wabiza wade wabambana noThixo.
And when he did, he wrestled not for 15 minutes.
Waze wathi akwenza njalo wazamazama hayi ishumi elinesihlanu lemizuzu.
He wrestled to keep him in his soul all night long.
Wazamazama ukumgcina emphefumlweni wakhe ubusuku bubonke.
And still he knew he didn't have the blessing. he was able to hold on until the blessing comes.
Kwaye nangoko wayesazi ukuba wayengayifumananga intsikelelo. Kwaye wabanako ukubambelela yade intsikelelo yeza.
He wrestled desperately until the blessing comes.
Wazama-zama ngokuzilahlela yade intsikelelo yeza.
Then, and when he seen, until God came on the scene.
Ngoko kwaye wathi akubona, wathi uThixo wafika.
And then in despair, I'll not let you go. When he began to feel the blessing coming out of him.
Tengoko ngokuxhalaba. Andisayi kukuyeka uhambe ukuqala kwakhe ukuyiva intsikelelo isihla phezu kwakhe.
Now people say, glory to God, I got it now. Now you're deceived.
Abantu abaninzi bathi uzuko kuThixo ndifumene ngoku ulahlekisiwe apho.
Yeah. Somebody say, oh, I just feel so good, Brother Bram. I went out and prayed, oh, shivers run over me. That might have been God.
Ewe umntu athi oh ndisiva kamnandi kakhulu mzana uBrenham ndihle ndayapha ndathandaza oh kungcancazela kwandigubungela kwayesenokuba nguThixo lo. Ndibone ukhanya okukhulu kuphambi kwam nako kusenokuba ibinguThixo kodwa leyo ayisile nto ndithetha ngayo.
The Bible said in Hebrews the 6th chapter, the rain falls on the just and the unjust. Just the same.
IBhayibhile ithe kumaHebhere sahluko sesithandathu imvula inakwabangamalungisa nabangemalungisa yinto enye nje.
You take wheat and take weeds and put them in the field.
Ngoku ungathabatha ingqolowa uthabathe ukukhula uzifake entsimini.
And the rain is actually sent for the wheat. But the rain falls on the weeds the same as it does the wheat.
Ke imvula ineneni ithunyelelwa ingqolowa kodwa imvula iwela ukukhula ngendlela enye nale yenza ngayo kwingqolowa.
And the rain is, the weeds is just as happy about the rain as the wheat is, and it's the very same rain.
Kwaye imvula nokhula luvuya kangako ngemvula njengokuba isenza ingqolowa kwaye isekwa imvula enye.
The very Holy Ghost to fall upon an unbeliever and make him act just exactly the same way a believer acts.
Kwalo moya uyingcwele unokuwela ongakholwayo umenze enze ngokuchanekileyo kanye ngendlela elenza ngayo ikholwa.
But by the fruits they're known. That's what I'm speaking of, that's the token.
Kodwa abaziwa ngezithamo zabo, nantso into endithetha ngayo, nguwo lowo umqondiso.
Jacob, brother, in desperation, he said, I'm old, I feel you. You're here with me, but I'm not going to let you go.
Kwaye uYakobi Xebe, ngokuzilahlela wathi ndiyazi ukuba ndikuvile ulapha kunye nam kodwa andizukukuyeka uhambe. Umntu othile ubone kulungile ukuziva okuncinane kokuqala aphaka amaxhuma esihlayenyuka abaleke ngendlela ephakathi kwezitulo athi ndiwufumene ndiwufumene ndiwufumene.
Oh, no. No.
Oh hayi hayi.
Jacob, stay there until something happened. That made him walk different. Made him a different person. Because that he stayed until that happened.
We are going to wash the apple. What a guaco in the end, the guy. Amen. The woman was sugley. Amen. The woman was sugley. Go by wash the lay at the londo.
And he was able, the Bible said, he held until he prevailed.
Why naco? If Bible it, wabamba, what a waisa.
How can a man prevail over God?
Angathini umntu ukoyisa uThixo.
But you can do it. You can do it. A man can prevail over God.
Kodwa ungayenza loo nto. Ungayenza loo nto. Umntu angamoyisa uThixo.
One time there was a man named Hezekiah. Had been told by the prophet, thus saith the Lord, you're going to die.
Ngaxesha lithile kwakho indoda eyayibizwa ngokuba nguHezekiah. Yazi yaxelwa ngumprofeti. Itsho inkosi uza kufa.
Hezekiah turned his face to the wall, and in desperation he wept out. Lord, consider me. I've walked before you with a perfect heart, and I need 15 more years. After God had told him that something's going to happen, he's going to die.
Hezekiah wajika ubuso bakhe wabhekisa eluthongeni. Ngokuzilahlela walila. Nkosi ndivele ndihambe phambi kwakho ngenhliziyo egqibeleleyo. Kwaye ndiswele ishumi elinesihlanu leminyaka ethe chatha. Emva kokuba uThixo wayesele emxelele ukuba kwakukho into eza kwenzeka wayeza kufa.
And in desperation he changed the program of God.
waye ngoku silahlela wayiguqula inkqubo kaThixo.
Desperation. He wept bitterly. Desperation.
Ukuzilahlela nangoko walila ngokurhakrha ngokuzilahlela.
Jacob stayed there until a blessing came and changed his name from a deceiver to a prince with God.
Uyakobi wahlala apho yade yafika intsikelelo yaze yatshintsha igama lakhe ukusuka ekubeni ngumqhathi ukuya ekubeni yinkosana noThixo.
Even the nation was called by his name. Yes, sir.
Nesizwe ngokwaso sabizwa ngegama lakhe. Ewe mhlekazi.
What was it?
Yayintoni na?
The result was because he got desperate about the thing. And the next day when he met Esau, he didn't need any guards. He walked right out and met him. See?
Izipho zazingenxa yokuba waba nokuzilahlela malunga naloo nto. Wazi ngosuku olulandelayo wahlangana noEsau. Wayengabaswele onogada. Wahamba nje wayokuhlangana naye. Yabona?
Why? He had gotten desperation till he got the assurance.
Kuba wayengene ekubeni ngozilahleleyo wathi wafumana isiqiniseko.
And you get desperate until you get the assurance.
Waye kufuneka uzilahlele ude ufumane isiqinisekiso.
If you don't go, you come to be prayed for. Don't even come to go to the altar.
Ukuba wenza injalo Musa ukuza nokuza ukuza kuthandazelwa. Musa ukuza nokuza esiguqweni.
Wait till it's between life and death to you. Then something happens. Certainly. Desperation.
Linda kude kube kuphakathi kobomi nokufa kuwe. Ngoko ikho into yakwenzeka ngokuqinisekileyo ngokuzilahlela.
Ruth got desperate one time. When she stayed by Naomi.
Urute wazilahlela ngaxesha lithile. Xa yoyimi ngakuNaomi.
Would she have to go back to her people? To all that she loved. And all that she worshiped. Her God and her people. Or would she cleave to Naomi?
Ingaba waya kuphindela emva kubantu bakowabo kuko konke oko wayekuthanda. Nako konke awaye kunqula izithixo zakhe nabantu bakowabo okanye waye akunamathela kuNaomi.
What must she do?
Intoni amakayenze?
And she got in desperation and she called out, where you go, I'll go. Where you live, I'll live.
Waze wanokuzilahlela waze wakhwaza. Apho uyakhona ndiyakuya khona. Apho uhlala khona ndiyakuhlala khona.
Where you die, I'll die. Where you're buried, I'll bury. I'll be buried. And your God shall be my God.
Apo ufela kona, ndiyakufela kona. Apo ungcwatyelwa kona, ndiyakungcwaba. Okanye ndiyakungcwatyelwa kona. NoThixo wakho uyakuba nguThixo wam.
There you are. Desperate.
Nantso ke, ukuzilahlela.
God blessed her. Gave her a son. Obed.
UThixo wamsikelela. Wamnika unyana, uObed.
Obed begot Jess. Jess begot three. Just come Jesus. Because desperation.
Uobede wazala uYese. UYese wazala. NgoYese kweza uYesu. Ngokuba kukuzilahlela.
Like the little harlot Rahab. She was desperate.
Njenge enyukazi elincinane uRahabi. Waba nokuzilahlela.
She knew that death lay before. She's under judgment.
Wazi kuba ukufa kwakuphezu kwakhe. Waye phansi komgwebo.
She got desperate. Said, I'll hide you spies. I'll do anything. Only swear to your God that my house will stand. There you are.
Waze wanokuzilahlela wathi ndiza kunifihla nina zintola. Ndiyakwenza nantoni na. Kuphela ndifungeleni uThixo wenu ukuba indlu yam iyakuma nantsoke.
He said, if you take this token, it will.
Wathi ndiya ukuba uyakuthabatha lo mqondiso iya kuba njalo.
Eliezer got desperate when the responsibility was placed upon the heart of bride for Isaac.
UEliezer waba nokuzilahlela xa uxanduva lwabekwa phezu kwakhe ukuba zingelele uIsake umtshakazi.
Eliezer of Damascus was a great man.
UEliezer was a Damascus way indoda ebalulekileyo.
He was favored by Abraham and he was trusted by Abraham to go out and hunt a bride, a right type of a bride for his son Isaac.
Wathandwa ngu-Abraham, waze wathenjwa ngu-Abraham ukuba aphume ayekuzingela umtshakazi, umzekelo kanye womtshakazi wonyana wakhe uIsake.
To that would bring forth Christ.
Ngokuphuma kuloo nto kwakuza kuziswa uKristu.
Now, Eliezer, being a spiritual man, knowed what it meant. The right kind of a woman had to be that man's wife.
Ngoku Eliezer, ngokuba indoda yomoya, wazi ukuba oko kwakuthetha ntoni na. Uhlobo olululo lomfazi lwalufanele ukuba yinkosikazi yaloo ndoda.
How would he choose it?
Kwaye waya kulukhetha kanjani?
In the hour of his desperation. When he arrived at the city, he prayed and said, Lord God.
ngeyure yokunqunguphala ekufikeni kwakhe kweso sixeko wathandaza esithi Nkosi Thixo. Nantso ke yona nto xa uthe wasekunqunguphaleni qalisa ukuthandaza.
Lord God, let the first maid that comes forth and waters the camel and gives me a drink be that.
Nkosi Thixo, mayithi intombi yokuqala ethe yaphuma ukuzawukha amanzi ze iseze inkamela indiphe into iselwayo ibe yiyo.
He prayed in the hour of his desperation.
Wathandaza ngeyure yonqunguphalo.
Rebecca, the beautiful maid, came, watered the camel. Then he said, don't delay me in my way.
Urebecca, intombi enhle weza waseza inkamela waze ngoko wathi musani ukuyibambezela indlela yam.
She had to come to a time of decision where she would go.
Wayemelwe kufika kwilixa lesigqibo ukuba uya kuhamba na okanye hayi.
She was a type of the bride.
Wayengumzekelo womtshakazi.
Would she go and marry a man who she's never even seen?
Ingaba wayeya kuhamba ayitshate indoda angazange ayibone nokuyibona.
Now that's a great thing.
Ngoku into enkulu leyo.
Never even seen, yet she'd only heard by his servant.
Engazange ayibone nokuyibona ukanti wayevile kuphela ngesitaka sayo.
That's the type of the bride. You've never seen Christ, but you hear by his servants what he is.
Umzekelo womtshakazi lo anizange nimbone uKristu kodwa niyeva ngezicaka zakhe ukuba uyintoni na.
You sell out everything, leave your homes, everything else it takes to go to find him.
Nithengisa yonke into, nishiye amakhaya enu na yonke enye into eyimfuneko ukuya kumfuna.
Now notice, and she made the decision, the type of the bride left her denomination home. See, to
go. Ngoku qaphela naye wasenza isigqibo. Umzekelo womthakazi washiya ekhaya lakhe lobuhlelo yabona ukuze ahambe.
Jonah thrown overboard in a time of a storm in the bottom of the sea in the belly of the whale. All hopes of survival was gone.
Uyona elahlelwe ngaphandle ngexesha lesithingijane kumazantsi olwandle esiswini somnenga onke amathemba okuphila ayephelile.
But it happened to come on his mind. The psalm when they're dedicating the temple said, Lord, if the people be in trouble anywhere, and they'll turn towards this temple and pray then here.
Kodwa kwenzeka ukuba kuthi qatha ingqondweni yakhe ukuba la Solomon ekunikezeleni itempile wathi Nkosi kuba abantu babe sezinkathazweni naphina baze baguqukela kule tempile bathandaza wova ngoko.
And turning over in the belly of the whale, managed to get somewhere to his knees, I imagine, with the bottom of the whale all over him.
Wabe guquka esesweni somnenga waba nako kufela kwindawo ethile ngamadolo akhe ndiyaqikelela enomhlanzo omnenga kuyo yonke indawo.
They prayed in desperation.
Apo wathandaza esekuzilahleleni.
And that desperate, just a few breaths of oxygen is all he had in the whale's belly.
Waye ekulonto kunqunguphalo ikukuphefumla nje okumbalwa komongo moya kuphela waye nako kweso sisu somnenga.
And in that few breaths that he was drawing, maybe he didn't know which way he was and said, Lord, I believe I'm looking upward towards your temple.
Kwaze kwathi kulo mphefulo imbalwa wayeyitsala, mhlawumbi wayengazi noba wayebhekise ngaphi na, waze wathi, Nkosi, ndiyakholwa ukuba ndikhangele phezulu ngakwitempile yakho.
And with just a few breaths to go in desperation, prayed. Under those circumstances, never been done before, but he was desperate.
Kwaze kwathi njengemiphefulo imbalwa yokuqhubela phambili, ekunqunguphalo, wathandaza phansi kwezomeko. Into engazange yenziwe ngaphambili kodwa wayekunqunguphalo.
He prayed and God kept him alive for 3 days and nights and delivered him at the place to deliver his message. Desperation.
Wathandaza waze uThixo wamgcina iphilile insuku ezintathu nobusuku waze wamkhuphela kwindawo yokukhupha umyalezo wakhe ukuzilahlela.
Hannah, a barren woman in the Bible, she wanted a son and she got the fasting for him.
Uhana, umfazi wayengazali eBhayibhileni, wayefuna unyana, waza waqalisa ukumzilela.
And she fasted and prayed until even the priests at the temple thought she was drunk. She was in such desperation.
Kwaye wazila wathandaza, wade umbingelele etempleni wacinga ukuba wayenxilile. Wayekho kunjani ukuzilahlela?
But the rest of the women watching what have a bonnet the other one have wore. You know how it goes.
Nabafazi abangabanye bekhangele ukuba luhlobo lunina lomnqwazi omnye owaye unxibile kwaye niyazi ukuba baqhuba njani na.
And the other one seeing what kind of clothes they had on and talking about the things going on the farm, but not Hannah.
Abe omnye ekhangele kubahlobo lunina lwempahla wayelunxibile bethetha ngezinto ezaziqhubeka efama kodwa hayi wana.
She stepped right through the whole crowd and went to the altar. She'd been fasting. She wanted her reproach taken away.
Waphuma kanye kwelo qela lonke waya esigukweni wayezilile wayefuna kuba kususwe ihlazo lakhe.
What a difference it is. It's almost a reproach to have a child.
Kungumahluko onjani namhlanje kuphantse kwalihlazo ukuba nomntwana.
It was a reproach not to have one.
Ngoko kwakulihlazo kungabi naye.
And she got on her knees. And she never noticed the dignity of the temple.
Wawa ngamadolo. Akazange aqaphele isidima satempile.
She never noticed the dignified priest as he walked out.
Akazange amqaphele umbingelelo nesidima nje ngokuba wayephuma.
She was in such distress that her tears was rolling down her cheeks. And she was crying in desperation. Oh Lord, God, give me a son. Give me a son.
Wayephetheke kakubikanga ngoba inyembezi zakhe zaziqenqeleka ukuhlanga ezidlele. Kwaye wayelila esekuzilahleleni. Oh, Nkosi Thixo, ndiphe unyana, ndiphe unyana.
Notice, she wasn't selfish.
Kwaye qaphela, wayengathandi okwakhe kodwa.
When God heard her and answered her prayer and gave her son, she gave him back to God.
Ekubeni uThixo wamvayo, wawuphendula umthandazo wakhe, wamnika unyana. Wanikela ngaye kwakhona kuThixo.
And because that she was willing not to be selfish after God had answered her prayer, he gave her a prophet.
Kwaye ngokuba wayekulungele ukungabi ngozicingela yedwa, emveni kokuba uThixo wayeuphendule umthandazo wakhe, wampha umprofeti.
That was an extra blessing. Oh, he's just full of them. Those little extra things that he gives.
Oh, uyayintsikelelo yethu echatha leyo. Oh, uzele nje zizo. Ezo zinto zincinane zithe chatha aphisa ngazo.
Not only a son, but a prophet. And there had been no open vision for many, many years in Israel.
Ingengonyana kuphela koko ingumprofeti. Kwaye kwakungezanga kubekho umbono utyhilekileyo kwisithuba semininzi iminyaka emininzi kwaSirayeli.
Samuel, the first prophet for many, many years, because a mother got desperate that she could have no children. It's just past the age of Aaron, probably 60, 70 years old.
USamuel, umprofeti wokuqala kweminzi, iminyaka emininzi, ngoba unina waba nokuzilahlela, ngoba wayengafumani bantwana, kwaye wayedlule kubudala bokuzala ngokucacileyo, ekumashumi amathandathu, amashumi asixhenxe ubudala.
And she prayed with desperation. She must have this child.
Waze wathandaza ngokuzilahlela, kunyanzelekile ukuba amfumane lo mntwana.
What? God has spoken to her, no doubt.
Yayintoni leyo uThixo wayethethile kuye ngaphandle kwamathandabuzo.
You can't be desperate because God speaks to you.
Awunakuba nako ukuzilahlela ade uThixo athethe kuwe.
Oh, church, rise and shake yourself. Face your conscience. Wake yourself up. This hour, we must be desperate or perish.
Oh, bandla, vukani sishukumise. Swebani sazela senu, zivuseni ngale yure. Simelwe ukuzilahlela okanye sithabalale.
There's coming forth something from the Lord.
Amen.
I know it, thus saith the Lord.
Ukho into ezayo evela enkosini. Oko ndikwazi njengoyitsho inkosi.
There's coming forth something and we better get desperate. It's between life and death. It'll pass through us and we won't see it.
Ukho into ethile ezayo. Kwaye kungcono ukuba sizilahlele. Phakathi kobomi nokufa. Iyakudlula kuthi ayisayi kuyibona.
Because that she wasn't selfish, she was given a prophet.
Ngokuba wayengenguye ozicingela yedwa, wanikwa umprofeti.
The Shunammite woman had a little boy that the prophet had spoke the word of the Lord over, though she was old and her husband old.
Umfazi waseShuneme wayenenkwenkwe encinane wathi umprofeti wathetha ilizwi lenkosi ngayo, nakubeni wayemdala nomyeni wakhe emdala.
They had no children, but she was kind to this prophet. And she knew that he was a man of God.
Babengena bantwana kodwa waba nobele kulo mprofeti kwaye wazi kuba wayeyindoda yakwaThixo.
She perceived that he was honorable, a real man.
Wagqiba ekubeni wayengumntu ohloniphekileyo, indoda enene.
He came into the house, her husband not there, and whatever more, he was a holy man.
Wangena endlwini, umyeni wakhe engekho apho, nantona yenye, wayeyindoda engcwele.
They could see that he was an honorable person.
Waba nako kubona kwa wayengumntu ohloniphekileyo.
She watched him do signs and wonders.
wayemkhangele esenza imiqondiso nezimanga.
She heard him tell things that happened.
Wayemvile ecela izinto ezenzekayo.
He was an honorable, holy man.
Wayehloniphekile indoda engcwele.
She said to her husband, I perceive that this man that stops to this is a holy man.
Wathi kumyeni wakhe, ndiyaqonda ukuba le ndoda iye imise apha kuthi yindoda engcwele.
The lady of the house, she knew that he was a holy man.
Inenekazi lalondlu, lazi ukuba wayeyindoda engcwele.
And she built a little house out there for him so he wouldn't be embarrassed.
Lamakhela indlu encinane ngaphandle ukuze angabi nakudana.
He could come by when he wanted to and so forth.
Wayedlula apho xa efuna ukwenza njalo, njalo njalo.
She put a little bed out there and a jug of water and so forth so he could wash himself and have something to drink.
Labeka ibhedi encinane apho ngaphandle nendebe yamanzi njalo njalo ukuze abe nokuhlamba afumane into eselwayo.
She'd probably send a maid out or somebody, a butler with some food to feed him and come by and visit the day to him or something.
Kwaye ngokucacileyo wayedla ngokumthumela isicaka okanye umuntu othile umncamli nokudla okuthile ukuba amphakele aze adlule anqwenelele imini emnandi okanye into enjalo.
And so when Elijah saw this kindness done to him, and it's written, what you do to my little ones, you do it to me.
Ke ngoko ekubeni uEliya ebubonile ububele obenziwa kuye, kwaye kubhaliwe oko nikwenze kwaba ncinane bam nikwenze kum.
So she saw that the woman was honoring God as she honored this prophet, as she seen God in the prophet.
Ngoko wabona loo nto umfazi wayehlonela uThixo njengokuba wayehlonela loo mprofeti njengokuba wayebona uThixo emprofetini.
And so she wanted nothing for it. It wasn't her heart for anything. She just done it because she loved God.
Wayengoko kwaungekho nto imbi kuloo nto awayeyifuna. Kwaungekho sentliziyweni yakhe ngayo nantoni na. Wakwenza nje oko ngenxa yokuba wayethanda uThixo.
She didn't do it for any blessing. She just done it.
Akazange akwenze kuba efuna intsikelelo. Wakwenza nje.
Now Elijah said, go ask her, shall I speak to the king for her? I'm a personal friend. Or the chief captain, I know him real well.
Ngoku Eliya wathi, hamba uye kumbuza ingaba kumele ndithethe nokumkani ngenxa yakhe. Ndingumhlobo senyongweni okanye umphathi mkhoso intloko. Ndimazi ngokuyinene kakhulu.
There's some favor, something I could do for her. I want to give her something for how she's been to me.
Kukho inceba ethile, into ethile endinokumenzela yona. Ndifuna ukumnika into ngenxa ngendlela ebeyiyo kum.
She's fed me, she's let me sleep in the beds and she's been real nice to us. Now what can I do?
Undiphe ukudla. Undenze ndalala kwamandlalo kwaye ube nobubele ngenene kuthi ngoku into endinokuyenza.
She said, no, I just dwell among my people. We're well off, we have a living and that's all, we don't need nothing.
Wathi hayi, ndihlala nje phakathi kwabantu bakuthi sinento yonke, siyakwazi ukuphila, kuphelele apho, akukho nto siyisweleyo.
Gehazi said to him, but she doesn't have any children.
Waze uGehazi wathi kuye, kodwa akanabantwana.
No more Gehazi saw it, no doubt the prophet saw a vision. For he said, thus saith the Lord, go tell her, in the proper time, or the proper time, a year from now she'll embrace the son.
Wathi nje kuba uGehazi akubone oko akuthandabuzeki uba umprofeti wabona umbono kuba wathi itsho inkosi iyakumxelela ukuba ngexesha elifanelekileyo okanye ngexesha elililo kunyaka ukusukela ngoku uya kube khona unyana.
And the son was born.
Waze wazalwa unyana.
When he's about 12 years old, how that old couple must have loved this little boy.
Wathi xa malunga neshumi elinesibini leminyaka ubudala inokwayiswa sibini sidala sasiyithanda kangakanani le nkwenkwe incinane umntwana wabo ekuphela kwakhe. Waze ngenye imini wathi esika ingqolowa kunye notata wakhe. Inokuba kwakumalunga nemini enkulu watshiswa lilanga ndiyaqonda ngokuba waqala ukukhwaza intloko yam.
And it's such an emergency there that he sent a servant to send him in.
Wayegula ngokugula utata wakhe wanyanzeleka bamthathe amkhuphe enzimini. Wayeyimo enjani onqunguphalo apho waze wathumela isicaka, wamthumela, wamngenisa.
The mother held him on her lap until noontime and he died.
Unina wambambela emathangeni akhe yathi yayimini enkulu waze wafa.
Notice, her only child that had been given to her by the Lord to the prayer and the promise of a prophet, and thus saith the law.
Qaphela, umntwana wakhe kuphela kwakhe, owayemphiwe inkosi ngenxa umthandazo nezithembiso zomprofeti noyitsho inkosi.
She knew there was something wrong somewhere. It just wouldn't work.
Wazi kuba kwakukho undonakele ndaweni ithile, kwaungena kusebenza nje oko.
How would God give her that son and let her love come to that baby?
Angathini uThixo kumnika lo nyana aze avumele uthando lwakhe kolo sana?
Yet she never asked for it. She was too old to have it.
Wayengazanga alucele, wayesele mdala kakhulu kuba nganalo.
The hand of God had to pronounce it. A man spoke as a prophet, and there this baby in this condition had died, her only son.
Isandla sikaThixo kwanyanzeleka ukuba sikuchaze oko yindoda eyakuthethayo umprofeti nako ngokolo sana lukulemeko lwafa unyana wakhe kuphela kwakhe.
So she said to the servant, saddle me a mule and you ride and don't you stop. If anybody tries to stop me, don't you say a word.
Ngoko wathi kwisicaka, beka isali imeyile ukhweleke uze ungemi ukuba kukho umntu ozama ukukumisa ungathethi nelizwi.
And you go straight to Mount Carmel. Up there, a cave somewhere, pull back. There's the servant of the Most High God. The one who told me, thus saith the Lord, I'll have the baby. I want to know why God did this.
Uze uqhube ngokuthe ngqo uye kwindaba yeKarmel. Apho phezulu kumqolombo othile obhekele umva, kukho isicaka sikaThixo phezu konke. Esu sandixela ukuba ithwa inkosi ndiyakuba nosana. Ndifuna ukwazi ukuba kutheni na uThixo ukuba enze oku.
So he said, go straight forward and don't check that mule. Let him run. This is hard as everything's in him. Let him run. Till you get there. Desperation.
Ngoko wathi, hamba uthi ngqo ubheke phambili ungayihoyi lo mail. Mayibaleke kakhulu kangangoko inako kuyo. Mayibaleke uthe ufike apho ukuzilahlela.
Elijah the prophet raised up, looked and said, here comes that Shunammite. And there's something wrong with her. God's kept it from me. I don't know what's wrong.
No Elia, umprofeti waphakama. Wakhangela was what nanga isiza la mshunemekazi kwaye yena ukho ndonakele kuye uThixo undifihlele andazi kuba intona undonakele.
Say go meet her. I got a hurry. There's something wrong.
Wathi hamba uye kumkhawulela ndino masikhawulezise ikho into engundonakele.
Desperation set in on the prophet. Desperation on the woman.
Ukuzilahlela kwangena kumprofeti ukunxunguphala kuloo mfazi.
See they were coming together. One morning to know what the word of the Lord was, the other didn't know what the word of the Lord was. Here we are.
Yabona, babehlangana. Omnye ufuna ukwazi ukuba lintoni na ilizwi lenkosi. Omnye engazi ukuba ilizwi lenkosi lalintoni na. Nantsoke.
One woman to know, the other didn't know it.
Omnye ufuna ukulazi, abe omnye engalazi.
The woman wanted to know it and the prophet didn't know it.
Umfazi wayefuna ukulazi, wabe umprofeti engalazi.
Said, God's kept it from me. I don't know what to tell her when she gets here.
Wathi uThixo ulifihlile kum andazi ukuba ndiyamxelela ntoni na kufika apha.
So she's almost there then.
Ngoko wayesele esondele apho.
He raised up his hand and said, is all well with thee? All well with thy husband? Is all well with the child?
Waphakamisa isandla sakhe wathi, ingaba uphilile na? Uphilile na umyeni wakho? Uphilile na umntwana wakho?
Now the woman had reached the end of her desperation.
Ngoko laa mfazi wayesele efikelele esiphelweni sokuzilahlela.
She said, all is well.
Hallelujah.
All is well.
Wathi konwabekile. Uzuko konwabekile.
Her desperation is over. She found the servant of the Lord.
Ukuzilahlela kwakhe kwakusele kudlule. Wayesifumene isicaka senkosi.
Been there, she's still been in desperation.
Ukuba sasingekho apho nge wayesese kuzilahleleni.
But you see, he was there.
Kodwa uyabona sasikho.
She said, all is well.
Wathi konwabekile.
Elijah thought, well, what's going on now?
Elijah wacinga ke kuqhubeka ntoni ngoku.
So she ran up and fell down at his feet.
Ngoko wabaleka wenyuka wawa ezinyaweni zakhe.
That looked kind of uncommon. So Gehazi just lifted her up.
Yaba into engaqhelekanga noko leyo. Kugehazi wamphakamisa nje.
Said, let her alone. Don't do that.
Wathi myeke musa kuyenza loo nto.
Elijah said to his servant, don't do that, let her alone. There's something wrong. God keeps it from him.
U-Eliya watsho kumlungiselelo wakhe, musa kuyenza loo nto, myeke ukho undonakele, uThixo uyandifihlela.
Then she revealed to him that the baby was dead.
Ngoko wamxelela ukuba usana lwalufile.
Now the prophet didn't know what to do.
Ngoko umprofeti wayengazi uba makathini na.
He said, Gehazi, take this staff that I've walked on.
Wathi Gehazi, thabatha le ntonga abe ndihamba ngayo.
He knew that whatever he touched was blessed. Because it wasn't him, it was God in him.
Wayesazi ukuba nantona wayeyichukumisile yayisikelelwe. Kuba yayingenguye, yayinguThixo ngaphakathi kuye.
He knew who he was. He knew that he was a prophet. So he picked up the staff and said, Gehazi, you take this and you go and lay it upon the child.
Ngoko watawatalentonga wati Gehazi itabate uhambe uye kuibeka phezu komntwana.
If anybody speaks to you, you get desperate.
Ukuba kukho umuntu otheta nawe uze uzilahlele.
Don't you sleep nobody and let no, just keep going on. Don't speak to nobody. Put it up on the child.
Ungabulisi namuntu kungabikho qhubela phambili nje uhamba musa kutheta namuntu ibeke phezu komntwana.
But the woman, that didn't end her desperation. That didn't satisfy what she come for.
Kodwa lamfazi londo ayizange kuphelise ukuzilahlela kwakhe oko kuzange kuyanelise into wayeyizele.
She said, as the Lord God lives, I'm not going to leave you until you go minister to the child.
Wathi ihleli nje inkosi uThixo andisayi kukushiya ude uye kulungiselela la mntwana.
Elijah got desperate.
No Elia waba nokuzilahlela.
Here he went, down the road, him and the woman.
Nako eziya esihlangendlela inguye nalo mfazi.
And when they got there, all the people were out in the yard screaming and crying.
Bathi bakufika apho bonke abantu babengaphandle eyadini bekhala belila.
And the woman had done the most appropriate thing could be done. She tucked the baby and laid him on the bed where Elijah had laid him.
Waze lo mfazi wabenze eyona nto ifanelekileyo inokwenziwa. Wathabatha olo sana walalisa ebhedi lapho Eliya wayelele khona.
That was as good as staff.
Loo nto yayilunge okukwala ntonga yakhe.
And he didn't wake up there, so the thing wouldn't work.
Kwaye akazange avuke apho phezulu ngoko loo nto yayingenakusebenza.
She wanted to know something different.
Wayefuna ukwazi into eyahlukileyo.
The prophet went in, now he's in desperation.
Umprofeti wangena ngoku usekuzilahleleni.
Now what's he going to do?
Ngoku into ona aza kuyenza.
And we find in the Bible they walked up and down the floor. Desperate.
Kwaye sifumanisa ukuba eBhayibhileni wenyuka esihla emgangathweni esekuzilahleleni.
I don't know nothing else to do, Lord. Here I am. You told me to speak that to that woman, and thus saith the Lord, and it's exactly the way I told her, because you told me.
Akukho nto yenye ndiyaziyo endinokuyenza, Nkosi. Ndim lo wandixela ukuba ndithethe loo nto kulaa mfazi ndithi itsho iNkosi kwaye kwaba ngolo hlobo ndamxelela ngalo kanye ngokuba nguwe owandixelelayo.
Now, there she's in trouble, and I don't know what to do. There lays a dead boy. What can I do, Lord?
Ngoku nanko esengxakini, kwaye andiyazi into endinokuyenza. Nanso inkwenkwe ilele ifile. Ndingenza ntoni, Nkosi?
No doubt the Holy Spirit said, if the God is in you, then lay yourself on the baby.
Akuthandabuzeki ukuba umoya ingcwele wathi, ukuba uThixo ngaphakathi kuwe ngoko zilalise phezu kolo sana.
First thing you know, he stopped. Brother put his hands upon his hands. His nose upon his nose. His lips upon his lips.
Into yokuqala uyazi wema wabaleka wabeka izandla zakhe phezu kwezandla zalo impumulo yakhe phezu kwempumulo yalo imilebe yakhe phezu kwemilebe yalo.
And when he laid his step forward, the baby sneezed 7 times. Amen. Desperation was over.
Wathi ke akuzincencisa phezu kwalo lonke usana lwathimla kasixhenxe ukuzilahlela kwakudlule.
The baby comes alive. Because desperation drove the woman to the prophet, and desperation drove the prophet to the baby.
Usana lwabuyela ebomini ngokuba ukuzilahlela kwaqhubela umfazi kumprofeti, kwaye ukuzilahlela kwaqhubela umprofeti kusana.
Desperation both of them called God on the scene.
Kwaye ukuzilahlela kukubo bobabini kwatsala uThixo ukuba abe phakathi kwabo.
With love of God and love for his people brought the love of God down and thrown faith out on the battlefront, and the work was done. Case closed.
Ngothando lukaThixo nothando lwabantu bakhe oko kwehlisa uthando lukaThixo kwaze kwavelisa ukholo kwithafa ledabi waze wenziwa umsebenzi ityala livaliwe.
Amen. That's it. Desperation does it. Certainly. She wasn't going to leave.
Amen. Yiyo leyo ukuzilahlela kuyayenza loo nto ngokuqinisekileyo wayengasayi kumka.
Lying by miss. Thought Jesus was going to pass him by. Sitting out there at the gate. Blind. Beggar for alms.
Imfama uBartolomeu yacinga ukuba uYesu wayedlulanga kuyo ihlele apho phandle esangweni umngqibe oyimfama ecela amalizo.
The first thing you know, he heard a noise. Jesus is passing by.
Into yokuqala uyazi yeva ingxolo uYesu wayedlula.
He said, who passes by? Somebody shoved him down.
Yathi ngubani lo odlulayo kwakho umntu owayetyhalela phantsi
He said, please, somebody, who's passing by?
Yati, ndincede mntu, ngubani lo udlulayo?
May a kind little disciple woman said to him, said, sir, don't you know who that is passing by?
Omnye wabo ke mhlawumbe umfazi othile onembeko kancinane wathi kuye wathi mhlekazi awazi kuba ngubani nalo udlulayo.
No, I hear some of them say there's a whole graveyard full of dead people up here. If you raise the dead, go raise them. Is it a blasphemer or somebody?
Hayi, ndiyeva kuba abanye babo bathi kukho amangcwabazeleyo ngabantu abafileyo phaa phezulu. Uba uvusa abafileyo hamba uye kubavusa. Ngumnyelisi othile okanye umntu othile.
Oh, have you ever heard of that prophet of Galilee, that young prophet called Jesus of Nazareth? No.
Hayi, wake weva ngomprofeti wasegalilee, laa mprofeti uselula ubizwa ngokuba nguYesu waseNazarete. Hayi.
Well, you know, in the Bible it says, in our scrolls, that the son of David will be raised up to stand on. That's him.
Kulungile, uyazi eBhayibhileni itsho kwiincwadi zethu ezisongwayo ukuba unyana kaDavide uya kuveliswa ukuze ahlale phezu kwayo, nguye lowo.
Is that him? Is that him? And he's passing by.
Amen.
Ingaba nguye lowo? Ingaba nguye? Abe udlula apha.
Desperation drove him to scream, oh, Jesus, thou son of David, have mercy upon me.
Amen.
Ukuzilahlela kwamqhubela ekukhwazeni. Oh, Yesu, wena nyana kaDavide, iba nenceba kum.
Bless me, thou gentle Savior. Hear my humble cry. While on others are calling, do not pass me by. Amen.
Maungandilduli, oh, umsindisi obekekileyo. Yiva ukukhala kwam okuthobekileyo. Xa ubabiza abanye, maungandidluli.
Oh, Jesus, some of them said, shut up. You make too much noise. But he was desperate.
Oh, Yesu, abanye babo bathi, thula, ungxola kakhulu. Kodwa wayesekuzilahleleni.
If he got by, he might never have another opportunity. We might not either. This might be the last night.
Ukuba wayedlule ngewe ngazange abe nalo elinye ithuba, sisenongabi nalo nathi, obuyisenokuba busuku bokugqibela.
Desperation, he screamed out. Oh, Jesus, no matter who told him to stop, he cried just the same, that much more louder.
Ukuzilahlela, wakwaza, oh, Yesu, akunamsebenzi nokuba ngubana wayesithi makeme, wakwaza njengokufanayo ngokukhulu ngaphezulu kangako.
When they told him to shut up and they didn't get louder, he was desperate. Nobody could stop him.
Bathi bakumxela kubathule, oko kwamenza kuba ngxole ngakumbi, wayesekuzilahleleni, akukho mntu wayenokummisa.
Thou son of David, have mercy on me.
Wena nyana kaDavide, ndenzele inceba.
And he screamed in desperation, and the Son of God, with the sins of the world upon his shoulders, going to Jerusalem to be offered up right then for a sacrifice for the world, stopped in his tracks.
Waye wakwaza esekuzilahleleni, waze unyana kaThixo ethwele izono zehlabathi emagxeni akhe, ehamba eseyerusalem ukuya kunikelwa khona ngoko, ukuze abe lidini lehlabathi wema emkhondweni wakhe.
Desperation, a despairing cry, stopped the Son of God. So what would you have me do for him?
Ukuzilahlela, ukukhala konqunguphalo, wemisa unyana kaThixo, wathi ufuna kuba ndikwenzele ntoni na?
Oh, the Lord, that I might receive my sight.
Oh, wathi inkosi, ndingamkela ukubona kwam.
Say, go your way, your faith saved you.
Wathi hamba indlela yakho, ukholo lwakho lukusindisile.
That was enough. Desperation.
Kwakwanele oko, ukuzilahlela.
When desperation is to receive something, the faintest little touch, faith grabs it. See?
Ukuzilahlela kuthe kwamkela into ethile. Okona ungabonakali kakuhle ukuchukumisa. Ukholo luyayibamba loo nto. Yabona?
He just said, oh, wait a minute, wait a minute. Hold on, just a minute. Let me see if I see now. I haven't been seeing my hands for many years. Let's see if I see this. I don't see nothing yet.
Akazange athi ngoku imamzuzu nje, bambelela apho nje umzuzu, ndibone kuba ndiyabona nangoku, andizange ndasibona isandla sami iminyaka emininzi, masibone kuba ndingasibona na, andiboni kwanto okwangoku.
When Jesus said, thy faith has saved thee, that was enough. And that's all he wanted.
Xa uYesu wathi ukholo lwakho lukusindisile, oko kokwanele, yiloo nto kuphela wayeyifuna.
Desperation calls for a subject, and when the subject, no matter how faint it is, it's received, it's believed right then, because faith catches when desperation is pushing it. Yeah, see?
Ukuzilahlela kubiza into ephathekayo, kwaye xa into ephathekayo akunamsebenzi nokuba yayingabonakali kangakanani na, yamkelwe, ikholelwe kanye ngoko, ngokuba ukholo luyabamba xa ukuzilahlela kulutyhala, yabona?
Love in there mixes with it and brings it to it. Desperation does it.
Uthando lulapha luxubana nalo luze luluzise kulonto kukuzilahlela ukwenza lonto.
Blind Bartimaeus caught the vision quickly.
Impamo Bartolomeu wawubamba ngokukhawuleza umbono.
Peter is all steamed up one night on the sea when he got in desperation and he began to cry out, there's something wrong, I see a spirit come walking to me.
UPetros wayevuseleleke mpela ngobunye ubusuku elwandle xa wathi wafikelela ekuzilahleleni waze waqala wakhwaza kukwinto engaqhelekanga ndibona umoya usiza uhamba usiza kum.
The ship was about to go down.
Umkhombe wawusowuza kutshona.
He said, if it be you, Lord, bid me come to you on the water.
Wathi ukuba nguwe nkosi yitsho ndize kuwe phezu kwamanzi.
And he stepped down out of the ship and started, and he got scared when he got started, and he started to sink in desperation.
Waze wanyathela wehla ephuma emkhombeni wahamba. Wesuka woyika ukuqalisa ukuhamba waqalisa ukutshona kwaye ukuzilahlela. Nakubeni yayiyimpazamo ekuzameni ukulandela umyalelo kaThixo. Ndiyathemba ukuba ibandla liyayifumana loo nto. Laa ndoda yayisenza oko uThixo wayixelela ukuba ikwenze.
You're in the line of duty, trying to follow the leading of the Holy Spirit, and a cancer grabs you, or a death grabs you, the cancer, tumor, whatever it is.
Ngoku ninama Kristu kusihlwanje, nisemsebenzini wenu, nizama kulandela ukukhokela kukamoya oyingcwele, uze umhlaza unibambe okanye ukufa kunixhakamfule, umhlaza indumbo, nokuba intoni na.
In the line of duty, you have the same right that Peter has.
Nisemsebenzini nikwanelo lungelo wayenalo uPetros.
Lord, save me or I'll perish.
Kosi ndisindise ungenjalo ndiyakutshabalala.
In desperation he called out and a hand reached him.
Amen. Amen. Hallelujah.
Esekuzilahleleni wakhwaza asaze isandla samkhola samnyusa.
You have the same name.
Nisekwa naloo nto.
But he screamed out, save me, Lord.
Amen.
Kodwa wakhala ndisindise Nkosi.
He heard my despairing cry. From the waters lifted me and I was safe and I prayed.
Wakuva ukukhala kwami konqunguphalo. Wandiphakamisa emanzini ngoku ndikhuselekile, yabona?
That's it, when you cry out.
Yoleyo xa ukhwaza.
Maybe this woman, mother, whatever it was to her little son or grandson or nephew or whatever it was, cried out in despair. God heard.
Mhlawumbi lo mfazi umama nokuba wayeyintoni na kuye unyana omncinane okanye umzukulwane okanye umtshana noba wayeyintoni na wakhwaza ayisekunxunguphaleni uThixo weva.
Then we find out that in the sinking God heard him.
Ngoko siyayifumanisa loo nto ekweyeleni uThixo wamva.
In the line of duty he started to sink. He failed.
Esemsebenzini waqalisa ukutshona wasilela.
No matter if you fail, that don't have nothing to do with it. We all fail. We're failure to begin with.
Akunamsebenzi noba uyasilela. Loo nto ayinanto yakwenza naloo nto. Siyasilela sonke. Singaba nokusilela indawo yokuqala.
But we got somebody standing down with a strong hand who can reach us and take us above the water.
Kodwa sinaye umuntu omileyo ngoku enesandla esomeleleyo onako ukufikelela kuthi asithabathele ngaphezu kwamanzi.
If you made a mistake.
Ukuba wenze isiphoso.
Some woman made a mistake. Some man made a mistake. Some boy, girl made a mistake. Don't sink. Scream out. In the spirit of the Lord, save me or I'll perish.
Umfazi othile wenza impazamo. Indoda ethile yenza impazamo. Inkwenkwe ethile okanye intombazana yenze impazamo. Musa ukuzika. Khwaza ngonqunguphala. Nkosi ndisindise ungenjalo ndiyatshabalala.
Get desperate about it. God will hear you.
Zilahlele malunga naloo nto. UThixo uya kukuva.
He always hears a desperate soul. That's what I'm trying to tell you about.
Hallelujah.
Our dear Lord, Jesus himself, in the world's greatest battleground, Gethsemane, he cried out in despair.
Uhlala uva umphefumulo onqongupheleyo. Nantso into endizama ukunixelela ngayo. Inkosi yethu ethandekayo uYesu ngokwakhe, kwithafa ledaba elikhulu lehlabathi eGethsemane yakhwaza ayisekunqunguphaleni.
Should he take the sins of the world? Or should he just remain on earth with his beloved disciples, what he wanted to do?
Ingaba wayakuzithabatha izono zehlabathi okanye asuke nje ahlale ehlabathini nabafundi bakhe abathandekayo yintoni owayefuna ukwenza yona.
But what is humility? As he humbled himself, not my will, but thine be done. Humbled himself to the word, the promised word of the God of heaven.
Kodwa khangela ukuthobeka kwakhe njengoko wazithobayo. Ingabi intando yam koko ibe yakho emayenziwe. Wazithoba elizwini, ilizwi lesithembiso likaThixo wezulu.
Notice, then he went a little further. And if he went a little further, how much more ought we to go a little further?
Qaphela ngoko wahambela phambulana kwaye kuba wayehambela phambulana kunoko kwangakanani ukufanelwa kwethu kukuhambela phambulana yabona.
And notice the scripture says here in Luke that he prayed earnestly.
Kwaye qaphela isibhalo sithi apha kuluka wathandaza ngokunyaniseka.
Brother, sister, if Jesus had to pray earnestly, how much more have we got to pray earnestly?
Mzalwana dade ukuba uYesu wathandaza ngokunyaniseka kwangakanani ukufuneka sithandaze ngokunyaniseka.
If Christ the God of heaven made flesh had to pray earnestly, then how much more are we sinners saved by grace pray earnestly.
Ukuba uKristu uThixo wezulu enziwe inyama kwafuneka ukuba athandaze ngokunyaniseka ngoko kwangakanani kuba ngaphezulu ukuthi thina bona isindiswe ngobabalo ukuthandaza ngokunyaniseka.
If the decision throw the Son of God into despair, what will it do to you and I? Desperately we must cry.
Ukuba isigqibo saphosa unyana kaThixo kunqunguphalo siyakwenza ntoni kuwe nam ngokuzilahlela simelwe kukulila.
God in these last days has manifested himself so to us by his great signs and power should make us desperate. That's right.
UThixo kule mihla yokugqibela uzibonakalisile ukuthi ngemiqondiso emikhulu yakhe namandla oko kumelwe kukusenza sizilahlele.
And is willing to heal us and save us or to throw us all into desperation to get to that healing stone. That's right.
Waye kukuthanda kwakhe ukusiphilisa nokusindisa kumelwe kukusiphosa kuko konke ukuzilahlela ukuze sifumane elo litye lempiliso. Injalo loo nto.
Look, if Florence Nightingale, the great granddaughter of the late Florence Nightingale that founded the Red Cross.
Kangela, uba Florence Nightingale, umzukulwana wentombi yomzukulwana wongasekho Florence Nightingale, owaseka umnqamlezo obomvu.
You see her picture in a book. Weighed about 30 pounds. Cancer eat her up.
Nawubona umfanekiso wakhe kula ncwadi. Wayenobunzima obumalunga namashumi amathathu eponti. Umhlaza wawumdle waphela.
But in London, England, they brought her from Africa. London, England.
ELondon eNgilane bamzisa ivela eAfrica kuza eLondon eNgilane.
And there in despair Brother Boswell wrote back to her and said we can't come to Africa.
Yayelapho kunqunguphalo umzalwane uBoswell wamphendula incwadi wamxelela wathi asinako ukuza eAfrica.
She stroked back at her nurse and said I can't be moved. I can't do it.
Wabhala waphendula wafumana umongikazi kuba abhale athi andinako ukususwa anakuyenza lonto.
Show the picture. You seen the picture.
Ndabonisa ngawo lo mfanekiso nake nawubona lo mfanekiso.
Oh, we had to put a little piece over it. It just had a small card around. I thought maybe somebody put in the book might criticize because she was her body was so exposed there. And we put a little thing across her here.
Kwafuneka nje kuba sibeke isikwenga phezu kwawo. Wawunomtyana ojikelezileyo ndacinga uba mhlawumbi kukho umuntu othile owufake apho encwadini. Wawusenokuxekwa ngokuba waye umzimba wakhe wawuphandle apho uba saze sabeka into encinane phezu kwakhe apha.
She just had a little rag towel laying across her hips. But up above there was nothing.
Wayambethe ingutyana encinane itawuli inqamlezile inqamleze insula zakhe kodwa ngenhla kwakungekho nto.
And even, but we thought we put a little piece of paper there and photograph that keeps people who's not got right kind of a position in their mind of thinking that they wouldn't criticize me putting that picture in paper.
Kwaye no kodwa sacinga ukuba sakufaka isiqwenga sephepha phezu kwawo nefoto ifoto leyo ukugcina abantu abangena ndlela iyo yemoyo yokucinga ezingqondweni zabo ukuze bangabi nakundigxeka ngokufaka lo mfanekiso wephepheni.
Then when the doctor said that she can't be moved and she knew I'd go to visit England, she had them to put her on a stretcher and pack her to a plane and bring her to London, England. and send a guard out to the plane before going down to Buckingham Palace. Send a guard out there to come pray for her.
Kengoko xa ugqirha watshoyo ukuthi akanakususwa kwaye wayesazi ukuba ndandiza kutyela eNgilane wathi mabambeke kumandlalwana ophathwayo bamfake kwinqwelomoya bamzise eLondon eNgilane baze bathumele unogada aye kwinqwelomoya ngaphambi kokuba aye kwibhoto eBuckingham bathumela unogada ephuma apho ukuze kuthandazelwe yena.
And she was so far gone until she couldn't even speak to me.
Kwaye wayesele kude hambile kangangokuba wayengakwazi nokuthetha nam.
They had to raise her hands to put it in mine.
Kwafuneka ukuba baziphakamise izandla zakhe ukuzingenisa kwesam.
You know how London is, some of you soldiers been there, it's always so foggy.
Niyazi ukuba injani na eLondon, abanye benu majoni akhe aya phaya ihlala inenkungu njalo.
I knelt down there at the side of a window. And she, the tears had run off.
Ndaguqa phantsi apho ecaleni kwefestile. Wabe yena inyembe zaziqukuqela.
She wanted to, I don't know how she even got enough moisture to let tears come.
Wayefuna uku andazi kuba wayefumana njani na ukunyakama okwaneleyo ukuze kube nokwenza inyembezi.
It just only boom, skin over. And her legs up here at the hips wasn't over about, looked to me like about 2 inches across or 3 inches.
Yayi ngamathambo nje. Isikhumba phezu kwawo nenemilenze yakhe apha phezulu ezinsuleni yayingekho ngaphezu kwamalunga kwakukhangeleka kum ngokungathi kumalunga ne-intshi ezimbini ukunqamleza okanye i-intshi ezintathu. Imithambo yayiphelelwe ukuba wayephila njani na andazi. Nakhe nawubona umfanekiso wakhe wamva. Ndaguqa phantsi ecaleni kwebhedi. Ngoku wayezilahlele nokuba ndandisiza na okanye hayi baza kumzisa nakanjani na.
And I got down there. My heart was bleeding within me, the faith of that poor little dying creature. And I prayed with all the heart that I had.
Ndehla ke ndaya apho intliziyo yam isopha ngaphakathi ngenxa yokholo losizana luncinane lwesidalwa esifayo ndaze ndathandaza ngayo yonke intliziyo endinayo.
And while I started to pray, a little turtle dove come through on the window. Began to walk up and down, cooing.
Wathi xa ndaqala ukuthandaza ivukuthi elincinane lafika labhabha phezu kwefestile laqalisa ukunyuka lisihla lingqumshela.
I thought it was a pet. I hadn't been in England about an hour just coming from the airport down there. And I thought it was a pet.
Ndandicinga ukuba intaka efuyiweyo andizange ndiye eNgilane kodwa malunga nesithuba seyure. Ndifika nje ukusuka kwisikhulo senqwelomoya apho ezantsi ndaze ndacinga ukuba yayintaka efuyiweyo. Ndathi ndakuphakama ndathi amen labhabha lemka. Ndaze ndaqalisa ukubuza abazalwana ukuba bebelivile na elahobe. Nabo babethetha ngalo ndaze ndakuqalisa ukuthi nilibonile ukuba belithetha ntoni elahobe kwaphuma itsho inkosi uyakuphila awusayikufa. Kwaye uyaphila namhlanje kuba kukuzilahlela. Ukuzilahlela kwaqhubela lo mfazi ekuthabatheni isigqibo. Aphile kungenjalo afe.
Desperation. A raise that she got there at the same time I did. And a token from God, he sent a dove to give thus. Desperate.
Ukuzilahlela kwalungisa yonke into awayenayo apho ngelo xesha linye ndenza ngalo. Kwaye umqondisi ovela kuThixo wathumela ihobe ukusinika uyitsho inkosi ukuzilahlela.
When Sister old Hattie Waldrop of Phoenix, Arizona, she's coming up the sidewalk in my first meeting.
How did Dom Dallo Hattie Waldrop was in Phoenix, Arizona, when you can get Lelana, when Konzo Yamukala?
The intern and her husband bring her cancer of the heart.
Utira Osafundayo no Mienwa Gebabemzisa, Umstaza went to Zio.
She made her stand to try to get there to the meeting.
Why send Zileski was a cave, Zamenu figure up of Long Konzo?
But she was so bad, she was. Couldn't breathe no more. The blood is dropping back to her heart. Where the cancer eat into her heart.
Kodwa wayekumekwe embika ngokuba wayengakwazi ukuphefumula kwakhona igazi lalibuyela emva enhliziyweni yakhe apho umhlaza wawumdle waya kungena enhliziyweni.
a cancer of the heart.
Ngoku umhlaza wenhliziyo.
That's about 18, 19 years ago, maybe 20. 1947 is when it was.
Ngoko kwakumalunga neshumi elinesibhozo, ishumi elinethoba leminyaka eyadlulayo, mhlawumbe amashumi amabini, ngo-1947 kwakungoko.
Now, she said to her husband and intern, if though I die in this life, take me up there.
Ngoku wathi kumyeni wakhe nogqirha ongumfundi, nokuba ndifile ndikuloo mgca, ze ndinyuse ndiye phaya.
Desperation.
Ukuzilahlela.
She lost consciousness. I don't think she was dead. She claimed she was, or she might have been.
Waphelelwa ukuba sezingqondweni andicinga uba wayefile wabanga ukuba wayefile ngoku usenokuba wayefile usenokuliva eli khasethu yabona ngoku mna yena wabanga ukuba wayefile andazi bandixelela besithi kukho umfazi ofileyo onyuswa ngomgcalowo waze wathi lo mfazi akufika apho wabe engenabomi.
And when they brought her up there, the word of the Lord came, and I went and laid hands upon her, and she rose up and went home walking.
But ke bakumzisa apho phezulu, ilizwi lenkosi lafika, ndaze ndaya ndabeka izandla zam phezu kwakhe, waze wavuka waphakama wagoduka ehamba ngenyawo.
This has been about, I'd say, safely 18 years ago, and she's just as healthy and hearty. She'll be in Tucson to meet me when I get out
there. Amen. Amen. Desperation. Go on, die in the room. Still we get me
down there.
He'll heal others. He'll heal me. Willing. Kodwa zenindihlise ndiye apho wabaphilisa abanye uyangundiphilisa nam ekukhuthalele oko.
Let our hearts be filled with love in this day and be earnest in the desperation. After a while it may be too late.
Iintliziyo zethu mazizaliswele uthando ngalo mhla zinyaniseke zibe sekuzilahleleni emva komzuzwana lisenokuba liphelile ixesha.
Dryas one time had a little daughter that was dying.
Uyayiro ngaxesha lithile wayenentombi encinane eyayisifa.
He was a borderline believer. He believed Jesus, but he's afraid to confess it because they put him out of the synagogue.
Why did he call all of them Danny? Why call up Jesus? God, why so eager with Fumalonto? Go, Baba, be a good lassel and a pant, the synagogue.
But the doctor come one morning and says, she's dying now.
Go, Doc, be Hawes and Genya in Sasa, what ya fang go.
Desperation set in.
Quan Gena was lassel.
He couldn't afford it as his position to be caught with Jesus of Nazareth because he'd lose his position. As a priest.
Wayengena kumelana naloo nto njengendawana okuma kuyo ukuze afumanane noYesu waseNazarete kuba wayeyakulahlekelwa yindawana okuma kuyo ngokobupriesti.
But I'll tell you, when an emergency came and threw him to desperation.
Kodwa ndiyakuxelela, kwathi kwakufika imoya onqunguphalo yamfaka ekuzilahleleni.
I can see Humphrey's little preacher's coat and hat and slip it on.
Ingathi ndiyambona ekhangela idyasi encinane yakhe yomshumayeli nomnqwazi waze wayixuxeka.
Here he come down to the crowd pressing around. When is the woman just touched his garment and so forth? And there's all shouting.
Nanko esihla iphumela kwisihlelo enyakathisa. Apho kwakukho khona umfazi wachukumisa ingubo yakhe khona njalo njalo. Kwaye babekhwaza bonke.
But he went and said, Master, my little girl lay at the part of death.
Kodwa wangena waze wathi, Nkosi, intombazana encinane yami lele ikwiqondo lokufa.
Master, my little girl lay at the part of death. And if you just come lay your hands on her, she'll live.
Nkosi. Intombazana encinane yami ilele ikwiqondo lokufa kwaye ukuba ungeza nje ubeke izandla zakho kuyo iyakuphila.
Desperation makes you say things sometimes. Makes you do things to touch into action.
Oh, Beth, ukuzilahlela kukwenza uthethe izinto ngamanye amaxesha. Kukwenza wenze izinto kukufaka emsebenzini.
His daughter was saved by the desperation.
Intombi yakhe yasindiswa ngokuzilahlela.
Let's be desperate like that little woman with the blood issue.
Masibe ngabazilahleleyo njengalo mfazi incinane wayenethombo legazi.
The Bible said she spent all of her money with the physicians and yet they couldn't help her.
IBhayibhile ithe wayedleke imali yakhe yonke ngogqirha nangoko babengena kumnceda.
She started time of menopause, the flooding and a blood issue and it wouldn't stop.
Wayeqalisile ukufika kwixesha lokupheza ukuya exesheni yayikukuphuphuma nethombo legazi lalingaphezi.
They maybe sold the farm, the mules, the horses. Whatever it was, and nothing could help her.
mhlawumbi babethengise ifama email amahasha nantona ekwakuyiyo kwaye akukhonto yayinokumnceda.
And the priest that told her never go around such as that.
Yaya babingelele babo bayemxelele ukuba angaze aye kwinto enjengaleyo.
But one morning she looked down, she lived up on the bank up there where a farm was. She seen a great bunch of people gathered around a man down there and she said, what is that?
Kodwa ngenye insasa wakhangela izantsi wayehlala phezu konqeme phaya phezulu apho yayikhona ifama yakhe wazwabona iqele elikhulu labantu lingqonge indoda phaya ezantsi baze bathi yintoni leya.
So that's Jesus of Nazareth.
Kwathiwa nguYesu waseNazarete lowa.
Desperation set in.
Kwangena ukuzilahlela.
She said, I'm kind of insignificant.
Wathi ndingumntu nje ongaqaphelekileyo.
But if I can only touch the border of his garment, I'll be made well.
Hallelujah.
Ndindi kodwa ukuba nje ndingachukumisa umqukumbelo wengubo yakhe, ndiyakuphiliswa.
And she passed by every critic and everything else. But then she got to the spot. She touched his garment in desperation.
Waze wedlula kuye wonke umgxeki nayo yonke enye into. Kodwa ngoko waya kufikelela kuloo ndawo wachukumisa ingubo yakhe esekuzilahleleni. Wathi akwenza njalo wajika wathi ngubani lowo undichukumisileyo. Bonke ke bakhanyela. Kodwa wabhekabheka wayenesipho sikaThixo esikhulu ngaphakathi kwakhe wayenguThixo. Waze wafumana umfazi omncinane wamxelela ukuba ithombo lakhe legazi lalinqamkile.
Desperation drove her to do that.
Ukuzilahlela kwamqhubela ekwenzeni loo nto.
It was desperation the girl drove the queen of the south.
Yayikukuzilahlela okwaqhuba ukumkanikazi wasezantsi.
She heard that the gift of God was working through Solomon.
Weva ukuba isipho sikaThixo sasisebenza ngoSolomon.
Desperation drove her to that.
Ukuzilahlela kwamqhubela kuloo nto.
Like you, like me.
Kwakuzilahlela ngabantu abo njengawe njengam.
They wasn't any different from you and I.
Babe ngahlukanga nganto kuwe nam.
They had five senses to eat and drink and so forth like we do. Live and die.
Babe nezimvo ezinhlanu babesidla besela njalo njengokuba sisenza bephila besifa.
They were human beings.
Babe ngabantu.
It drove her into such desperation that she took part of her kingdom.
Oko kwamqhubela kokunjalo ukuzilahlela wathi wathabatha inxenye yobukumkani bakhe.
It drove her to a place that she didn't think about, that Ishmaelites would rob her on the desert. Her 90 days on the back of a camel across the Sahara Desert.
Kwamqhubela kwindawo yokuthi angabi nakucinga ngama-Ishmayeli awayeya kumkhuthuza intlango kwezo ntsuku zakhe ezingama-90 phezu komqholo wenkamela inqumla intlango yeSahara.
Desperation, she's going anyhow.
Ukuzilahlela uyaya nakanjani na.
And when she got there, there was nothing help from Solomon but what he told her, the things that she wanted to know.
Waze wathi akufika apho kwangekho nto yayifihliwe kuSolomon koko wamxela izinto ayefuna ukuzazi.
Desperation.
Ukuzilahlela.
Jesus said she'll rise in the day of the judgment with this generation and condemn it. Because they're greater than Solomon is here.
UYesu wathi uyakuvuka ngomhla womgwebo kunye nesizukulwane asigwebe kuba omkhulu kunoSolomon ulapha.
Desperation.
Ukuzilahlela.
In closing, I might say this.
And vala ndisenokuthetha oku.
Not long ago down in Mexico, I seen something desperate.
Kungekudala kuxesha elidlule ezantsi eMexico, ndabona into ethile yokuzilahlela.
I just got to the platform there in a big arena. The people have been in there since 9 o'clock that morning. It's nearly 10 o'clock that night.
Ndandisandula ukufika eqongeni. Apho kwindawo enkulu yemidlalo, abantu babelapho kusukela ngentsimbi yethoba ngaloo ntsasa, kwaye ngoko kwakumalunga nentsimbi yeshumi ngobo busuku.
No blind man. The night before, totally blind for about 30 years, received his sight and was going around the city that day testifying.
Indoda endala imfama kubusuku obungaphambi kobo, imfama ngokupheleleyo esithiwa esimalunga na-30 eminyaka, yamkela ukubona kwayo, yayihamba ijikeleza esixekweni ngaloo mini ingqina.
An old rick of clothes hanging for maybe 30, 40 yards that high, just old shawls.
Isitha esidala sempahla sihleli apho mhlawumbi 30 okanye 4 eyadi siphakame kangaka izityali nje ezindala. Kwakukho mhlawumbi 40,000 amawaka abantu apho. Neminqwazi emidala netyali eyayizezabo ndiyaqikelela ukuba kwakufanele ukuba bagqibe ngazo phakathi kwabo yabe igalela imvula.
And they let me down a rope over a wall. And I got on the platform.
baze bandihlisa ngentambo ngapha kodonga ndayakufika iqongeni.
The minister, the man that's sitting here that brought his, him and his daughter come down from Michigan a few minutes ago, talked about Brother Amen.
Umlungiselele indoda eyayihlele apha bamzisa engiyena entombi yakhe bevela ezantsi eMichigan imizuzu embalwa edluleyo wathetha malunga nomzalwana Annette.
We remember him here. He's on the streets of glory tonight.
Siyamkhumbula apha ukwisitalato sokuqaqawuli ngokuhlwa nje.
Brother Amen was there and tucked his overcoat off and stood in the rain and gave it to Brother Jack Moore to put on because Jack was shivering.
Umzalwana Amen wayelapho wakhulula ijasi yakhe wema emvuleni wayinika umzalwana uJack Moore kuba inxibe. Kuba uJack wayengcangcazela.
The Southerners about to freeze. That cold rain there in Mexico.
Abasemazantsi babesele beza koma ingqele kulo mvula ibandayo apho eMexico.
And there he was standing there.
Yayingelo emi apho.
And Brother Paul come to me, my son, and said, Daddy, you'll have to do something. There's a little Mexican woman down there with a dead baby that died this morning. I ain't got enough ushers to hold her out of line.
Waye uPhil Paul weza kumnyana wam wathi tata uyakufuneka wenze into kukho umfazi omncinane omexico phaa ezantsi onosana olufileyo olufe ngale ntsasa andinamadiko naneleyo anokumbamba kubaphuma emgceni. Ukuba ubeka izandla kulaa ndoda kwayinika ukubona kwayo, ukubeka izandla kusana lwakhe olufileyo kwakunolunika ubomi balo. Wayengumkatolika. Waye yena babengena kumbuyisa umva.
And Brother Espinosa's man told her that we have no more prayer cards. You'll have to wait till another night.
Waze umzalwana Espinosa nabanye bandixela kuba asena magadi omthandazo aseleyo. Kuyakufuneka ulinde kude kube kobunye ubusuku.
She said, my baby's dead. It's been dead since this morning. I must get in there.
Wathi usana lwam lufile lufe ukususela ngale ntsasa ndinyanzelekile uba ndingene phaya.
And she was coming prayer card or not.
Wayesiza ke ikhadi lomthandazo liyikhola ekho.
And they lined up about 300 ushers there.
Babe akayimcini ngokulandela namadikona malunga namakhulu amathathu awaye lapho.
Did she go right under legs and jump up on top of her backs and run with this dead baby and fall down among them?
Wayephuma nje kanye phansi kwemilenze yawo aze axhume emqolo kuwo abaleke nolusana lufileyo aze awe phakathi kwawo.
She's trying to get there. She was desperate.
Kwakungenzi mahluko oko kuye wayezama ukufika phaya wayezilahlele.
God has spoke to her heart that the God could give sight, could give life.
UThixo wathetha entliziyweni yakhe esithi uThixo unokuphisa ngokubona angaphisa ngobomi.
Oh,
bethu wayezilahlele kwakukho into evuthayo ngaphakathi kuye.
Oh, sick people, you let that burn in you for a few minutes. Watch what happens. That kind of a desperation.
Oh, bantu bagulayo ukuba ningavumela oko kutshiseka ngaphakathi kwenu okwemizuzu embalwa nikhangele ukuba kuyakwenzeka ntoni na olo hlobo lokuzilahlela.
The God that can heal this little boy that I could heal that
man's
cancer, heal this man's
sickness,
this
parasite,
get all the tens of thousands.
Why no pilisela nkazi lenomhlaza pilisela ndoda enze oku unkosana Florence Nightingale o amashuma mawaka.
He that undisputable evidence raising the dead and healing the sick and everything else, if he's God can do that, he's God yesterday, he's God today.
Yena lo ubungqina ungena kuphikiswa evusa abafileyo ephilisa abagulayo nayo yonke enye into ukuba nguthixo unakwenza loo nto unguthixo izolo unguthixo namhlanje.
Get desperate, then you'll get something done.
Iba nokuzilahlela naye niyakufumana okuthile okunokwenziwa.
Then in that desperation she kept rushing.
Ngoko koko kuzilahlela wathi gqolo engxamile.
I said to Brother Jack Moore, I said, she don't know me. She's never seen me. She don't know who it is up here on the platform.
Ndathi kumzana uJack Moore ndathi akandazi akazange andibone akazi uba ngubani nalo ulapha phezulu eqongeni. Laa mfazi incinane womkatolika ngoku wayengenakwazi nokuthetha igama elinye lesingesi ngoko uyakwazi njani ukuba ngubani na. Ndathi yihla uthandazela olo sana kwaye loo nto iya kumanelisa ukuya kuhamba ke. Wathi loo nto yayikubanga yayiyingxolo nje eqhubekayo phaa ezantsi.
She'd jump up nearby the screen and she'd run all the copper shoulders and fall right down on them.
Wayexhuma enyuka waye wonke umntu wayesuka akhale wayebaleka edlula phezu kwamagxa abo abuye awe phakathi kwabo.
She'd gain a few feet and then they'd try to put her back out and here she'd come out through the race holding this baby, upsetting the ushers and everything else.
Aze afumane iinyawo ezimbalwa ukubheka phambili baze bazame ukumtyhala abuye aphumele ngaphandle nanko ebuya kanye phakathi kwemilenze yabo ephethe olusana ephazamisa amadikoni nayo yonke enye into. Oh, kwangenza mahluko wayenyuka esiyapho phezulu.
She had to get there.
Kwakunyanzelekile kuba afike.
Don't make a difference what it was, she's going to get there.
Akwenza mahluko noba kwakuyintoni na wayeza kufika phaya.
Had to minister. Now isn't that just a story like the Shunammite woman?
Ngoku wayelobali nje elifana nomfazi waseShuneme elo.
Only that wasn't 3,500 years ago. That was about 3 years ago or four.
Kuphela oko kwakumalunga namashumi amathathu anesihlanu amakhulu eminyaka eyadlulayo, oko kumalunga neminyaka emithathu edlulileyo okanye emine, yabona?
They can be the same thing tonight.
Basenokuba into enye ngokuhlwa nje.
When the same desperation rises, I'll throw love and faith up there to the battlefront to claim what you want. Because it's a promise of God that you can have it.
Xa ukuzilahlela okufanayo kuthe kwavela, kuyakufaka uthando nokholo apho kwelo thafa ledabi, ukuze ubange oko okufunayo. Ngokuba kusithembiso sikaThixo ukuba ungakufumana.
That's exactly right.
Injalo kanye loo nto.
I turn. Me the minister, the evangelist at the place. I turn. I felt sorry for the woman, but there's no desperation.
Ndajika, mna umlungiselelo okanye umvangeli waloo ndawo. Ndajika, ndamsizela lo mfazi. Kodwa akukho kuzilahlela.
See, I turn and thought, well, your brother Jack will pray for her. That settles it.
Yabona ndajika ndacinga ngemzana Jack uyakumthandazela kube kwe kuphelile. Ndajika ndathi njengokuba ndandithetha ngoku ukukholo ndadwa ngaphaya phandle nanko umbono. Ndabona usana oluncinane luhleli apho ubuswana obumnyama usana lwaseMexico lungena mazinyo. Lwalundihleka luhleli phaya phandle.
I said, wait a minute. Wait a minute.
Ndathi ima umzuzu. Ima umzuzu.
Her desperation drove the Holy Spirit to change my subject, change my heart. Show me her baby sitting there.
Ukuzilahlela kwakhe, kwaqhuba umoya ingcwele ukuba guqule inkongoma yam, kwatshintsha amehlo am, kwandibonisa usana lwakhe luhleli apho.
That sent the Spirit back.
Kona kwatuma umoya wabuya.
I said, wait a minute, wait a minute. Bring me the baby.
Ndathi ima umzuzu, ndisele nolosana.
Here she comes, a little wet, soaking, blue and white blanket, a little dead form about that long.
Nako isiza, nento encinane emanzi, evuza amanzi, kwingubo eluhlaza namhlophe, into encinane efileyo emalunga kangaka ude.
She fell with a crucifix in her hand or a rosary to say these Hail Marys.
Wow, ayinomnqamlezo ezandleni zakhe okanye irosary, ukuze enze aba a Maria.
I told her, put it up, that's not necessary.
Ndamxelela ibeke phaya loo nto ayiyomfuneko.
And she come up close to where I was and she's been her padre, which means father.
Wenyuka wasondela apho ndandikho waze wakhala wakhwaza padre, into ethetha father.
I said, don't say that, don't say that. Do you believe?
Ndathi musa ukuthetha loo nto, musa ukuthetha loo nto, uyakholwa?
And he said it in Spanish to her. Did she believe?
Kwaye wayithetha loo nto yena ngeSpanish kuye kuba wayekholwa.
Yes, she believed.
Ewe, wayekholwa.
He asked her, how would she be?
Wambuza kuba angakholwa kanjani na?
She said, if God can give that old man his sight, he can give my baby the life.
Wathi kuba uThixo anganika elaxhego ukubona kwalo, angalunika usana lwam ubomi.
Amen! Desperation over to it!
Amen! Ukuzilahlela kwamqhubela kuloo nto.
Another thing on my part, I just saw the vision.
Kungekho nto konke kwelam icala, ndabona nje umbono.
I said, Lord Jesus, I saw a vision of a little baby, it might be this one.
Ndathi Nkosi Yesu, ndibone umbono osana oluncinane isenokuba lolu.
About that time he kicked its feet, went, wah, wah, wah.
Malunga nelo xesho lwakhabala zinyawo zalo lwathi wah, wah, wah.
I said, follow her to the doctor, get a written statement from the doctor that baby died.
Ndathi landela ugqirha, fumana okubha ingxelo ebhalweyo esuka kugqirha. Uba usana belufile.
The doctor wrote the statement that baby's respiration heart stopped this morning in my office at 9 o'clock, died with double pneumonia.
Kwaye ugqirha wayibhala loo ngxelo, ukuphefumla kolwasana, intliziyo ime ngalentsasa eofisini yam malunga nentsimbi yethoba, lwafa lunesifo sengqele esiphindaphindeneyo.
Oh, the babies are living in Mexico tonight as far as I know.
Oh, usana olo luyaphila eMexico ngokuhlwa nje ngokokwazi kwam.
Ah! The desperation set on a little mother's heart, crying for her child that had seen God do heal a man's blind eyes and know he could raise a dead baby.
Hallelujah.
ukuzilahlela kwangena kuloo ntliziywana kamama omdala elilela usana lwakhe owayebone uthixo esenza ephilisa amehlo endoda yemfama waze wazi ukuba angaluvusa usana lufileyo.
Desperation.
Ukuzilahlela.
When thou seekest me with all thy heart, then I'll hear you.
Xa nithe nandifuna ngentliziyo yenu iphela ndiya kuniva, yabona?
The kingdom, the law and the prophets were until John. Since then the kingdom of heaven's been preached and man pressed into it.
Ubukumkani umthetho nabaprofeti kwabakho kwathi kwanguYohane ukusukela ngoko ubukumkani bamazulu buyashunyelwa abantu bangena kubo ngokugonyamela.
You don't just stand up and say, pick me up by the collar, Lord, push me in.
Awumi nje uthi nditsale ngentamo Nkosi undityhale ndingene phakathi.
You press into it. You get desperate. Between life and death.
Uyanyanzela ukungena kubo uba nokuzilahlela phakathi kobomi nokufa.
We should have time for another story. And I was thinking right now of a woman, girl, took the wrong road. And how she turned new pages and things. So I said, sister.
Ndingqonela ukuba ndibe ndinexesha lelinye ibali. Ebe ndilicinga khona ngoku. Lo mfazi intombazana eyathabatha indlela engeyiyo. Nendlela eyathi ngayo yabe iguqule amakhasi amatsha nezinto ezinjalo. Yade ndathi dade.
She got up said, I believe I'll be all right. No, no. Stay there.
Yaphakama yathi ndiyakholwa ukuba ndiza kuphila ndathi hayi hayi hlala apho.
Then first thing you know, she started praying a little bit and directly she got louder and louder.
Yaye ngoko into yokuqala uyazi yaqalisa ukuthandaza kancinane kwazi ngokuthe dayi yaye ikhwaza ngokukhwaza.
After a while she got desperate. So God save me.
Emva komzuzwana yaba nokuzilahlela yathi oh Thixo ndisindise.
Alcoholics Anonymous couldn't cure it. Nothing else could do it.
Iqumrhu leziyobisi lalingena kulinyanga akukho nto yenye inokwenza oko.
But that big black eyes looked at me and the tears dropped over her cheeks and said, something's happened.
Kodwa lawo makhulu amehlo amnyama ekhangele kum inyembe zisihla ngezidlele zakhe wathi kukho into eyenzekileyo.
Oh yeah. Yes sir. Something happened. She got desperate.
Oh mhlekazi kukho into eyenzekileyo kwaba nokuzilahlela.
Let's be desperate about this between death and life.
Masibe nokuzilahlela malunga noku phakathi kokufa nobomi.
You can't get desperate, don't come to here.
Ukuba ukwazi ukuzilahlela musa ukuza apha.
If you are desperate, come here and watch. You get it as soon as you get here. Amen.
Ukuba uzilahlele iza apha ukhangele uyakufumana into kanye nje ukuba ufike apha.
Let us pray.
Hallelujah.
Masithandaze.
In desperation, watch for the kingdom of God. It'll come upon you.
Ngoku zilahlela khangela ubukumkani bukaThixo uyakuza phezu kwakho.
Our heavenly Father, I pray thee in Jesus' name, be merciful unto us, Lord.
Bawo wethu wasezulwini, ndikuthandaza egameni likaYesu, iba nenceba kuthi Nkosi.
Start in us a desperation.
Uqalise ngaphakathi kwethu ukuzilahlela.
O Lord God, have mercy upon us, I pray. Let the people seek thee tonight with desperate hearts.
O Nkosi Thixo, iba nenceba kuthi ndiyathandaza. Wenze kuba abantu bakufune ngokuhlanje ngenhliziyo ezizilahlelayo.
We know you're here, Lord. You're the same yesterday, today and forever.
Siyazi kuba ulapha Nkosi, isekwa nguwe izolo namhlanje nangona phakade.
And now may these people who has the token that they pass from death unto life. They've changed from the old worldly life to a new one.
Ke ngoku bangapha abantu banomqondiso bathe bedlula ekufeni bangena ebomini. Baguqukileyo ukusuka kubomi obudala behlabathi kuya kobutsha.
They have the blood has been applied and God give them a token sign.
Benze njalo igazi ligyojiwe kwaye Thixo banike uphawu lomqondiso.
May they take that token in their hands. Then it's sick. Say I am a precious product of God.
Banga bangathabatha umqondiso bawubeke ezandleni zabo abawagulayo bathi ndiyimveliso ethengiweyo kaThixo.
I am in Christ and in him is no sickness.
Ndiku Kristu kwaye kuya kukho ukugula.
I am in Christ and in him is no sin.
Ndiku Kristu kwaye kuya kukho sono.
I am in Christ and in him is no unbelief.
Ndiku Kristu yaye kuya kukho kungakholwa.
I renounce everything that the devil has told me.
Ndisingela phansi yonke into athe umtyholi wandixelela yona.
I take my token that he was wounded for my transgressions, he was bruised for my iniquity. The chastisement of my peace is upon him, and with his stripes I was healed.
ndithabatha umkonzo wam athe wam wahlatywa ngenxa yeziqeqo zam watyunyuzwa ngenxa yezenzo zam ezigwenxa ubetho lokuba sibe noxolo lwaba phezu kwakhe nangemivumbo yakhe ndaphiliswa.
And I now hold the token that God has recognized me, that perfect person, purchased by the blood of the Lord Jesus.
Waye ngoku ndibambe umqondiso athe uThixo ngoba uThixo undiqaphele loo ndongo umntu othengwe ngegazi lenkosi uYesu.
And I hold the token of his death in my hands because he has raised again, and I am his and he's mine.
Waye ndibambe umqondiso wokufa kwakhe ezandleni zam ngokuba wavuswa kwakhona. Waye ndingowakhe yena ungowam.
I go with the turn faith that from this night on I believe God and I'll be healed when I get there and meet the requirements.
Ndihamba ndinokholo oluzimiseleyo ngokuba ukusukela ngobusuku ukuya phambili ndiyakholwa kuThixo kwaye ndiyakuphiliswa ndakufika apho ndihlangabezane noko kwimfuneko.
Because the last words that fell from his lips was this: if they lay hands on the sick, they shall recover.
Ngokuba amazwi okugqibela awawa kwimilebe yakhe yayingala ukuba bathi babeka izandla kwabagulayo baya kuphila.
Granted, Lord, may a desperation set in for I asked it in Jesus' name. Amen.
Siphe oko Nkosi kwanga kungangena ukuzilahlela kuba sicela egameni lika Yesu. Amen.
I can, I will, I do believe.
Then
I will
yakholwa yakholwa yakwenza
I believe that Jesus heals
ngoku
oh
ndinako yakwenza yakholwa ndinako yakwenza yakholwa singa nje dismissele ndinako yakholwa yakholwa ukuba uYesu uyandiphilisa ngoku. Niyakholwa loo nto?
I'm determined.
Ndizimisele.
I'm determined by the grace of God that I'll never stop until that something strikes me. I'm going up there to have hands laid on me.
Ndizimisele ngobaba lukaThixo uba ndisayikuma kude kubekho into endihlelayo kwaye ndiyapha phezulu uya kubekwa izandla.
Now God has never failed us.
Ngoku uThixo akazange asilele kuthi.
I believe the great physician now is near.
Waye ndiyakholwa ukuba ugqirha omkhulu ngoku ukufuphi.
I believe the God that wrote the word. I believe the God that made the sacrifice. I believe the token of the God that cleanses us from sin tonight. The token his own life is here with us.
Ndiyakholwa ukuba uThixo obhala elalizwi. Ndiyakholwa ukuba uThixo wenza idini. Ndiyakholwa ukuba umqondiso kaThixo osihlambululayo kwisono ngokuhlanje umqondiso obomi bakhe buqu. Kulapha phakathi kwethu.
I'll be with you even to the end of the world.
Ndiyakubanani kude kube sekupheleni komhlaba.
A little while the world seeth thee no more, yet ye shall see me. For I will be with you, even in you, to the end of the world.
Usaya kuba mzuzwana ihlabathi lingabisandibona, ke ninani yakundibona, kuba ndiyakubanani ndibe kuni kude kube sekupheleni kwehlabathi.
You believe that?
Niyakholwa loo nto?
I'm trusting in him. I believe that he will do it. Don't you?
Ngithembele kuye. Ndiyakholwa ukuba uya kukwenza oko. Anikholwa.
Now I see the start that. I see visions appearing. Amen. Great visions of the Lord. Speaking great things. Amen.
Ngoku nje ukuba ndiqalise loo nto. Ndibona imibono ivela. Amen. Imibono ebalulekileyo yenkosi. Ithetha izinto ezibalulekileyo. Amen.
I start that with ear all night.
Ukuba ndiqalisile kuloo nto siyakuhlala apha ubusuku bonke.
Don't believe it. You believe?
Niyakukholwa. Niyakholwa.
Amen. I believe with all my heart.
Amen. Ndiyakholwa kuloo nto ngentliziyo yam yonke.
The little lady sitting out there from Brother Palmer. She's a stranger to me.
Inenekazi elincinane eliphaya phandle elivela kumzali uPalmer. Alazani nam.
She is from Georgia and she's suffering with a female trouble.
Lisuka eGeorgia kwaye lihlutshwa inkathazo yamanenekazi.
She believes that God will make her well. He'll do it.
Ukuba liyakholwa ukuba uThixo uyakuliphilisa, uyakuyenza loo nto.
I've never seen a woman in my life, but that's what's the matter with her.
Andizanga nimbone lo mfazi ebomini bam kodwa yiloo nto inkathazo kuye.
That little woman, I don't know if she ever heard the message before or not, but while I was preaching here, I saw her.
La mfazi mncinane andazi nowakhe wawuvana umyalezo ngaphambili okanye hayi. Kodwa ngelithuba bendishumayela apha, ndimbonile.
Just believe it. See if that's right. Amen.
Kholwa nje kuwo ubone ukuba uyinyani sona. Amen.
If you only believe, that's right.
Ukuba nje ungakholwa injalo lonto.
Lady sitting right back here with back trouble, suffering real bad. Name's Miss Wisdom.
Elinikazi lihleli kanye apha emvali khathazwa ngumqolo, lihlupheka kakhulu, igama lalo unkosikazi Wisdom.
If you believe with all your heart, Jesus Christ will make you well.
Ukuba uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke, uYesu Kristu uyakuphilisa.
I never seen a woman in my life, but she sat there suffering.
Andizange nimbone lo mfazi ebomini bam, kodwa uhleli phaya ehlupheka.
She's wearing a yellow dress, is that right?
Unxibe lokho etyeli, ingaba kunjalo, kulungile.
Are we strangers to one another? Yes, all right, sir.
Ingaba sasani? Ewe kulungile mhlekazi.
You go home be well. Jesus Christ makes you well. Amen.
Ungagoduka uphile, uYesu Kristu uyakuphilisa. Amen.
Another woman is this caught that back trouble sitting over here.
Omnye umfazi osandula kokubamba oko inkathazo yomqolo uhleli ngapha ya.
She's got back trouble. She's got a boy and he's got head trouble. That's right. Mrs. Parker is her name.
Unenkathazo yomqolo unenkwenkwe yaye ikhathazwa inhloko he injalo lonto unkosikazi Parker igama lakhe.
Have you believe with all your heart in Jesus Christ will heal you both. Amen.
Ukholwe ngenhliziyo yakho yonke noYesu Kristu uyakuniphilisa nobabini. Amen.
That's exactly right. Amen. Believe with all your heart.
Asazani injalo kanye lonto. Amen. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke.
Here's an elderly man sat back here from Michigan. He's having trouble in his ears.
Nali kekho hlele apha emvali suka eMichigan, lenkathazo ezindlebeni zalo.
Oh, he thinks voice is spiritual trouble. Is that right?
Oh, licinga ngamazwi, inkathazo yasemoyeni, ingaba kunjalo?
You're believing that you don't know which God or what is talking and you hear noises in your ears.
Uyakholwa ukuba awazi nokuba nguThixo na okanye into na le ithetha nawe uva ingxolo ezindlebeni zakho.
I'm a total stranger to you. If that's right, raise up your hands and that's what's taking place.
Andazani nawe ngokupheleleyo ukuba kunjalo phakamisa izandla zakho kwaye loo nto eyenzekayo.
He'll never bother you no more, Jesus Christ.
Hey. Hallelujah.
Ayisayi kukuhlupha kwakhona uYesu Kristu uyakuphilisa.
Do you believe?
Hey.
The great physician.
Amen.
Niyakholwa kugqirha omkhulu.
I speak to you about Norway and you don't understand Norwegian language.
Ingathetha nawe kodwa usuka eNorway kwaye awuna kuyiqonda intetho lulwimi lwaseNorway.
All right, tell him to go home believing, sister, if you know how to speak it. Tell him his head trouble is leaving.
Kulungile, mcele kuba goduke ekholwa dadhe uba uyakwazi ukuluthetha. Mcele kuba inkathazo yakhe enhloko iyakumyeka. Ngoku niyazi kuba ndimazi uze apha esuka eNorway ukuza kuthandazela. Uyela emva indoda ephilileyo. Amen.
Oh, Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
Oh, uYesu Kristu sekwanguye izolo, namhlanje nangona phakade.
What is it? It's that pillar of power. It's that Holy Ghost. It's that token that Jesus Christ lives.
Yintoni na? Lantsika yomlilo, ingumoya oyingcwele. Ngulamqondiso la Yesu Kristu uyaphila.
And when people long ago saw him do those things, he perceived their thought because he is the word.
Kwaxa abantu kudala kakhulu bambona esenza ezo zinto, waba nokuqonda ingcingane zabo ngokuba wayelilizwi.
And the word is sharper than a two-edged sword and a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen.
Wayelilizwi libukhali kuneqele enhlangothi mbini, lingumqalo wencingane nezinto zenhliziyo. Amen.
I seen water flashing and this young lad coming.
Ndibone amanzi esithithana lenkwenkwe iselula isiza.
He heard read a book over there and wrote Norwegian. He got the understanding somebody spoke to him. He's having trouble, but if he'll believe with all his heart, the Lord Jesus is going to make him well.
Ivile afunda incwadi ngaphaya yabhala ngesiNorway. Yaze yaba nokuqonda umuntu othile uthethe nayo inenkathazo. Kodwa kuba iyakukholwa ngenhliziyo yonke, inkosi uYesu iza kuyiphilisa.
Trying to press in, we'll lay hands on him in a minute.
Ihambe indlela ende ukuza apha usiza nalo mntwana kulonto. Luzama ukuzinyakathisa kwaye siza kumbeka izandla emzuzwini nje.
Do you believe?
Niyakholwa.
Amen. How wonderful. Oh my.
Amen. Kumangalisa njani. Oh bethu.
The great physician now is here. Sister, where is that sister Ungren at and that other sister at the piano?
Ugqirha omkhulu ngoku kufuphi dade uphi apho okhoyo la dade Ungren. Nala dade ungomnye ukupiano.
I want you to come right quickly if you will and give us a song. That great physician now is near the sympathizing Jesus.
Ndifuna ukuba nize ngokukhawuleza ukuba ninako nisipengoma la gqirha mkulu ngokufuphi uYesu onovelwano.
How about the people that's on this aisle here that wants to be prayed for? Kindly come down on this side here, just one aisle at a time.
Ndifuna abantu abakulomgcawu lapha abafuna ukuthandazelwa bancede behle kwelicala apha ngomgca nje omnye ngexesha.
Brother Neville, you do that if you will.
Mzalo Neville, ungayenza loo nto ukuba unakho.
Where's Brother Caps, sir? One of those song leaders.
Uphi umzalo Caps okanye omnye wabo baculisi?
How about Brother Unger or Brother Caps or somebody? Come here and sing the deepest song for us if you will.
Kunjani ngomzalo Ungreen okanye umzalo Caps okanye omnye umuntu aze apha azokuculisa asikhokele ngengoma ukuba unakho.
This brother, where is one of those brothers at? Sorry, all right, sir. That's good. All right.
Ingaba umzalwane uphomyo bazalwana kulungile akulungile mhlekazi inhlelonto kulungile.
Everybody in prayer.
Wonke umuntu wesemthandazweni.
Remember, desperation.
Kumbulani ukuzilahlela.
See what desperation will do?
Yabona kuba uzilahlela kuyakwenza ntoni?
Desperation will drive you across the sea.
Ukuzilahlela kuyakuqhuba uwele ulwandle.
Desperation will drive you from another state.
Ukuzilahlela kuyakuqhuba usuka kwesinye isizwe.
Desperation will drive you anywhere.
Ukuzilahlela kuyakuqhubela naphi na?
A precious old father, his daughter, with desperation, tried to get in, come in, everything else, and set out anyhow. A few moments ago, the Holy Spirit delivered a thing here in the meeting, just before God in here. Oh.
Utata uthandekayo nentombi yakhe ngokuzilahlela. Bazame ungena bangena nayo yonke enye into bahlala phansi nakanjani na kwizizwe embalwa edluleyo umoya ingcwele wayikhulula loo nto apha enkonzweni kanye phambi kwabe ndingene apha. Oh,
eyona
nto imandi yakhe yakhulwa uYesu yesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesuyesu Nkosi Yesu siphe uve umthandazo wesicaka sakho Nkosi ngiyathandaza kuba uhlangabezane nomuntu ngamunye kwaba siza kubathandazela egameni lika Yesu. Mabathi abo bazilahleleyo ngoku abo waziyo ngenene kuba niza kuphiliswa.
Just think, as far as I know, 100% left from last Sunday night. Got well this week.
Inga njengokwazi kwami likhulu kwikhulu elibenjalo kusuka kubusuku becawe ekupheleleyo abathe baphiliswa kule veki. Kangela uyeza yabona sele niphilisile uzisa ilizwi lakhe alinqinele ubonakalisa ubukho bakhe.
Nobody can do those things outside of God, you know that.
Akukho mntu unokuzenza izo zinto ngaphandle kukaThixo, niyayazi loo nto.
It's a sign of the Messiah.
Ngumqondiso kaMesiya.
And you know I'm no Messiah, so it's him.
Kwaye niyazi uba mna ndingomesiya ngoko nguye.
Now here he's proved everything to you.
Ngoku nguye lo uqondakalisa yonke into kuni.
Now, it ought to throw you into desperation.
Ngoku oko kumelwe kukunifaka ekuzilahleleni.
It ought to electrify this place and touch it. It ought to be like a match to a bale of powder. Certainly.
Oko kumelwe kukuyifaka umbane le ndawo kuchukumise hayi ngokufana nje nono nomcinga umlilo kumbhobho werhuluwa ngokuqinisekileyo.
It ought to explode the faith and love and desperation driving people right into the kingdom of God to believe with all their heart.
Kwaye oko kumele kulidubulisa ukholo nonothando nokuzilahlela kuqhubele abantu ngaphakathi kanye ekumkaneni bukaThixo ukuze bakholwe ngenhliziyo yabo iphela.
Do you believe now, every one of you?
Niyakholwa ngoku umuntu ngamnye kuni?
All right, now, Billy, you get the...
Ulungile ngoku Billy bonke bafumene I...
Tony! Look here at me a minute. I haven't seen you for a long time, but you're sick.
Tony, khangela apha umzuzu nje andikange ndikubone ixesha elide kodwa uyagula.
You're suffering with something like a dysentery. That's right.
Ukhathazwa into ethile njengesisu segazi injalo loo nto. Iza kuphela, iza kukuyeka. Ndiyibone isihla iphuma kuye saqala ukuzapha. Akukho nto inokufihlwa kuThixo khona ngoku. Andikhange ndibone, andikhange ndibone uTony isithuba senyanga ndiyaqonda. Kodwa ndibonile ukuba unaloo nto. Ebe nayo, akanayo ngoku.
Let's bow our heads. Not one eye to be open, not one eye to look.
Masithobe intloko zethu, kungabikho neliso, iliso elivulweyo, nelinye iliso eliyakujonga.
Let's everybody be in prayer.
Masithi wonke umntu abe semthandazweni.
And Billy Paul or Brother Neville one will call the next rose when it comes time.
Aze uBilly Paul okanye umzalo Neville abe mnye, abize umgca olandelayo yakuba lixesha.
Now everybody in prayer.
Ngoku wonke umntu abe semthandazweni.
We're going to try now. The middle aisle will come to your left-hand side when you're called. And so will the left-hand aisle here come to your left-hand side when you're called.
Siza kuzama ngoku lo mgca uphakathi uya kuzanga kwisandla sakho sokhohlo xa ubizwa. Ngoke umgca kwisandla sasekhohlo ngapha uze ngakwisandla sasekhohlo sakho xa ubizwa.
Brother Neville will call you.
Umzalo Neville uza kunibiza.
I wonder if there is any of the brethren here that would like to stand here to lay hands on these people as you come by with me.
Ngoku ingaba kukho abazalwana abathile apha abayakuthanda ukuma apha ukuze babeke izandla kwabantu njengokuba bedlula kunye nam.
And you minister brothers, you're certainly welcome to come and stand with me if you want to do it.
Nabani nakuni bazalwana bangabalungiseleli namkelekile ngenene ukuza nime kunye nam ukuba ninako.
Now an isolated thing, you have rights to pray for the sick as same as I.
Asiyo nto yakuqala ninawo amalungelo okuthandazela abagulayo njengokuba ndinjalo nam.
I know the Holy Ghost is here.
Ndiyazi ukuba umoya oyingcwele ulapha.
Anybody wouldn't believe that there's something wrong with them.
Nabani nawungayonako ikholelo loo nto ikho into engundonakele kuye.
All right. Let's believe now with all of our hearts that God will grant these things that we're asking.
Kulungile masikholwe ngokwentliziyo zethu zonke ukuba uThixo uya kusipha ezi zinto sizicelayo.
Have faith now, don't doubt.
Iba nokholo ngoku musani ukuthandabuza.
And everybody pray one for the other.
Yaye wonke umuntu makathandaze omnye ethandazele omnye.
What the Bible say, confess our faults one to another, pray one for another.
Yathini iBhayibhile, sivume iziphoso zethu omnye komnye sithandazelane ukuze.
And you people come into the line, as soon as these hands touch you, you go right out of here just happy and praising God that you're here.
Nina abantu bangena emgceni nje ukuba ezandla zikuchukumise uhambe uphume apha onwabe kangako udumisa uThixo okuphilisileyo. Kulungile wonke umuntu esemthandazweni ngoku ngelithuba umzana uCaps akhokela emaculweni. Nkosi Yesu ngoku sincede. Ndiyathandaza ngegama lika Yesu Kristu kuba umoya oyingcwele achukumise umuntu ngamunye kwaye banga bangaphiliswa njengoba silandela imiyalelo yakho yokubeka izandla kwabagulayo. Uthe bayakuphila siyakholwa iloo nto bawo egameni lika Yesu. Amen. Kulungile wonke umntu abe semthandazweni ngoku njengoba siqalisa ukuthandaza. Okokuqala inkwenkwe encinane egulayo kwinqwelwana enamavili. Sibeka izandla phezu kwalo mntwana egameni likaYesu Kristu ukuze abe nokuphiliswa. Ewe mhlekazi, egameni likaYesu Kristu.
A sweet and caring Oh, yes,
how many of you believe that God has? You are sure in your heart with a sealed assurance that God's answered your request because you've obeyed His word.
Bangapi abakholwa ukuba uThixo unako uqinisekile enhlizweni yakho ngesiqiniseko esityiniweyo ukuba uThixo usiphendule isicelo sakho ngenxa yokuba uthobele ilizwi lakhe. Kwenzekile, uphelile, kwenzekile.
Believing with all your heart that it is a finished work.
Kholwa kuye ngenhliziyo yakho yonke ukuba ngumsebenzi ogqitywayo lowo.
Now watch this week when you come back again, watch what's happened.
Ngoku khangelani kule veki ukuze xa nibuye lapha kwakhona nikhangele kuba kwenzeke ntoni na.
And I suppose for the next time I get back, the Lord willing, I'll be running the prayer line through one of these rooms in that little room that I'm to take them to, you see.
Ndiyaqonda kuba ngexesha leveki ezayo ndiyakubuya inkosi ithandile, ndiyakube ndiqhuba umgca umthandazo kwelinye lalamagumbi kwela gumbi elincinane ndiza kulithabatha, ndiyabona.
I believe it's unfolding now, you see, the hour.
Ndiyakholwa ukuba lixesha lokucumbulula ngoku, uyabona, yure.
I want to come to where I can bring the people one at a time, deal individually with them until I search it out and find it, and then go ahead like that. So I stay right with them at that time.
Ndifuna ukuza apho nokuzisa abantu khona abe mnye ngexesha ndisebenzane nabo ngamunye ndide ndifunisise ndifumane malunga noko baze ke baqhubele phambili ngolo hlobo ndide ndihlale kanye nabo ngelo xesha.
God bless you all. We're so happy you were here.
UThixo anisikelele nonke, sivuya kakhulu ukuba nibe beni lapha.
Are you persistent now?
Sibekunye nani, ingaba ninomxino ngoku?
Are you in desperation? Your desperation that you had for your healing?
Ingaba nisekuzilahleleni, ukuzilahlela kwenu ebeni nako ngenxa impiliso yenu?
Has it all ceased now in a love and faith and confidence that God will do what he promised to do?
Ingaba kuphele yonke into ngoku? Uthando nokholo nethemba lokuba uThixo uyakwenza oko wathembisa ukuba uyakwenza.
God will do.
UThixo uyakuyenza loo nto.
From them little children, there's two or three of them here tonight in wheelchairs. We'll believe for them. They're children. They're going to be healed too.
Waba bantwana bancinane kukho isibini okanye isithathu apha ngokuhlwa nje bekwinqwelo ezinamavili siza kukholwa ngenxa yabo bangabantwana uba bayakuphiliswa nabo.
They're going to be well. Don't you believe it?
Baza kuphila. Anikholwa?
They've got to do it. God said so. And we're desperate and going to believe it now, and it'll be done.
Amen. Bakuphila. Kuyakwenzeka oko kubo. UThixo wacho. Kwaye sizilahlele saye siyakholwa kuloo nto ngoku ukuba kuyakwenzeka.
Now, our services just involve one thing right after the other.
Ngoku iinkonzo zethu zidibanisa nje into enye kanye emva kwenye.
Now, we're going to dismiss the audience to those who have to go.
Ngoku siza kusindulula isihlwele kwabo bamelwe ukuhamba.
Best I can see, it's about 8 minutes until 10 o'clock.
Ke ukuba ndibona kakuhle kumalunga nemizuzu esibhozo kubethe intsimbi yeshumi.
And if you have to go, we're happy you were here, and we want you to come back and be with us.
Ke ukuba nizawuhamba siyavuya ukuba nibe benilapha kwaye sifuna ukuba nibuye nibe kunye nathi.
The rest of you, after we stand, will be seated again, and those who are going go just quietly as possible.
Ninonke emva kokuba simile niyakuhlala phansi kwakhona ukuze abo bahambayo bahambe ngokuzola kangangoko kunokwenzeka.
And then we're going to have the communion service immediately after that.
Ukuze ke sibe nenkonzo yomthendeleko kwangoko emva kwaloo nto.
You're invited to stay if you can. If you can't, God bless you. Pray for me. I'll pray for you.
Niyamenywa ukuba nihlale ubani nako. Ubani nako, uThixo anisikelele, ninithandazele, ndiya kunithandazela.
And remember, keep the token applied and be desperate to press to the kingdom of God. Amen.
Kwaye nikhumbule, nigcine umqondiso utyojiwe, nize nizilahlele, ninyanzela ukungena ebukumkanini bukaThixo. Amen.
Now we're going to sing our dismissing song, if we can, and take the name of Jesus with you as we stand.
Ngoku siza kucula iculo lethu lokunduluka, ukubani nako yaye thabatha igama likaYesu uhambe nalo sisaphakama. Igama likaYesu kunye nawe, umntana wentsizi nentlupha.
Bless you, my pilgrim brothers and sisters.
Khawula isandla somnye umuntu. uthi inkosi kusikelele mzalwana wam ongumhambi dade.
Deeply, sincerely, reverently, a Christian friend ties a fellowship, shake one another's hands, brother and sister.
Ngokunzulu ngokunyanseka ngenhlonipho nangamaqhina obuhlobo bobudlelana bobuKristu xawula isandla somnye umzalwana nodade.
God bless you all together. Wonderful.
Uthixo anisikelele nonke nihlangene kuyamangalisa.
Ndiyamthanda.
Ndiyamthanda. Ngoba wandithanda kuqala. Wathenga usindiso. Obubumnandi bobudlelane bomqondiso omkhulu kaThixo umoya oyingcwele wanga ngahlala ngokubutyebi nani nonke side sibuye sihlangane kwakhona.
God's grace go with you, smite death ways before you, making your path clear that you might see Jesus always before your face and you shall not be moved.
Ubaba alo lukaThixo luhambe nani lubethe indlela zokufa zimke phambi kwenu lugabula indlela yenu kuze nibe nokubona uYesu njalo phambi kobuso benu kwaye anisayi kushukunyiswa.
Heavenly Father, we commit this service and the service this morning, those services and what's been done.
Bawo wasezulwini sinikela le nkonzo nenkonzo yalentsasa ezonkonzo noko kwenziweyo.
And all glory to thee, giving thee thanks and praise for saving people and for healing the people and for giving us thy great grace that we all look to save us.
Nalo lonke uzuko kuwe sinikela kwemibulelo nendumiso ngenxa yokusindisa abantu nokuphilisa abantu nokusipha ubabalo lwakho olukhulu esikhangele kulo sonke sisindise.
How we thank you for this.
Indlela esikubulela ngayo ngalonto.
Be with us now until we meet again.
Yiba nathi ngoku side sihlangane kwakhona.
Meet with us in the communion.
Hlangana nathi emthendelekweni.
Be upon the wheel of those who drive Lord to their homes.
Iba phezu kwamavili wabo baza kuquba nkosi besiya kumakhaya abo.
God them through this reckless holidays, no harm and danger may come to them.
Bakhokele kwezi holidays inhlongonhlongo ukuze kungabikho kwenzakala nankosi iyakuza kubo.
In the name of Jesus Christ we ask this. Amen.
Egameni lika Yesu Christu siyacela. Amen. Kulungile, thabatha igama lika Yesu hambe nalo kwakhona ngoku. Thabatha igama lika Yesu. Kulwe ngoku egameni. Awungiye kufana. Wenza ntoni ngoko? Phefumla njalo. Gama lingcwele ngomthandazo. Gama elithandekayo. Igama elikhulu. Themba lomhlano kwaLwezulu kamalithandekayo
Ngokukanye phambi kokuba sihlale phantsi ngeli thuba isithwele sisazolayo ngoku silungiselela umthendeleko.
If I'm not mistaken, isn't this Brother Blair the minister that I met over in Arkansas not long ago? I thought it was. I wasn't sure.
Ukuba andiphazami asingomzalwana uBlelo umlungiselele ndahlangana naye ngapha eArkansas kungekudala kwixesha elidluleyo bendicinga ukuba nguye bendingaqinisekanga.
You had up here for a dedication of child, a little one this morning.
Ubuze apha phezulu ukuza kusikelela umntwana omncinane kusasa nje. Bendicinga ndizange ndihlangane nawe kungekudala kakhulu kwixesha elidluleyo apha eHot Springs eArkansas.
Yes, something was about to happen and the Holy Spirit called out. Was that right? Good.
No, kwakukho into eyayiza kwenzeka waze umoya ongcwele wayibiza ingaba kunjalo.
I had to think back and I thought, that's that brother. I'm so glad you're here, Brother Blair.
Ndithe nje ndiye ndacinga njengoko ndacinga ngulaa mzalwana lo ndiyavuya ngokuba ulapha mzalwana uBlair.
Now, I'm going to ask Brother Blair if he'll pray for God to make us clean now for the communion that's fixing to take place. Will you, Brother Blair?
Our great Creator, we listen to you this night.
Ndiza kucela umzalwana uBlair ukuba athandaze uThixo ukuba sicoce ngoku esilungisela umthendeleko oza kuqhuba. Ungenza njalo mzalwana uBlair?
Yes.
Yes. My every thought tonight as the great writer wrote under the inspiration of the Holy Spirit, be brought into subjection to the Almighty right now.
Grant it, Lord.
And Lord, might we be purified and cleansed by the name of your Son.
Yes, Lord.
O Heavenly Father, as we partake of this communion service now, let it be with a right attitude.
Yes, Lord.
Father, knowing that your body was broken for us.
Yes, Lord.
And your blood was shed for us.
Yes.
And Father, it's by faith in that today. It's by faith in the institution of the Lord's Supper in this hour. We fully believe, Lord,
in yes.
The great thing. Grant it tonight, our Father, the gathering unity we ask in Jesus' name.
Amen.
Ewe. Ewe, Nkosi. Siphe oko Nkosi. Ewe Nkosi. Ewe Nkosi. Ewe Nkosi. Ewe. Ewe. Amen.
You may be seated now, each one.
Ningahlala phansi ngoku ngabanye.
Now, on the organ system, we always pay that each time.
Ke ngoku kwi organi, dade, ukuba nje nonke, ningadlala kukho umthombo ozaliswe ligazi.
And you start your whatever this is.
Ke ungaqala ngeyakho. Uyise apho noba kwintoni na uba kuyimfuneko.
All right. The reading now would just be to get quiet just for a moment.
Kulungile isifundo ngoku kuba siya kuba siya kuzola okomzuzwana.
Yes, sister. All right, sister. You just look through here till you find it. That'll be all right. Whatever it is. That's it, all right, sister.
Ewe, dade. Kulungile, dade. Ungakhangela nje apha ude uyifumane kuya kulunga ngoko nokuba intoni na ilapho. Ileyo kulungile dade.
All right now Brother Neville will read the order of the communion.
Kulungile umzalo Neville uza kufunda inkqubo yomthendeleko.
And then the ushers will be coming if the strangers here to each seat and bring in aisle by aisle as we come in row by row for the communion.
Ke ngoko amadikona aza kuza kuba kukho abasemzini abalapha kwisitulo ngasinye azise kumgca ophakathi nomgca njengokuba sisiza ngokulandelelana ngomgca ukulungisela umthendeleko.
And now may you meditate now.
Ngoku nangani ngacamunga ngoku.
Remember, Israel ate it in desperation.
And through the journey, there wasn't a feeble one among them in the end of 40 years.
Kumbulani, Israel, wa udlayisa kuzilahleleni. Kulelo onke uhambo akuzange kubekho namnye ubuthathaka kubo ekupheleni kweminyaka engamashumi amane.
This is divine healing also.
Le impiliso engcwele kananjalo.
God bless you, Brother Hemp.
Inkosi kusikelele mzalwane Neville.
For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread.
Kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi. Oko ndikunikelayo nokukunikela kuni okokuba inkosi uYesu ngobusuku yanikelwa ngabo yathabatha isonka.
And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me."
Yaza yakuba ibulele yasiqhekeza yathi thabathani nidle ngumzimba wami lo owaphulelwa nina okukwenzeleni ukundikhumbula.
After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me."
Kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe isithi, "Le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam. Ngamaxesha onke nisukuba niyisela oku kwenzeleni ukundikhumbula."
For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come.
Kuba ngamaxesha onke nisukuba nisidla eso songa niyisele loo ndebe, niyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike.
Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord.
Ngoko ke osukuba esidla eso songa ayisele indebe yenkosi ngokungafanelekileyo, woba netyala lomzimba negazi lenkosi.
But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup.
Makazicikideke ngokwakhe umntu, aze ngokunjalo adle kwisonka eso asele kwindebe leyo.
For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.
Kuba lowo udlayo uselayo ngokungafanelekileyo, uzidlela aselele ukugwetywa, engawucaluli nje umzimba wenkosi.
For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep.
Ngenxa yokuba ninzi phakathi kwenu abaswele amandla nabayimilwelwe, banele nabalele ukufa.
For if we would judge ourselves, we should not be judged.
Kuba xa besizicalula ngesiba sigwetywa.
But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. The Lord bless the reading of the word.
Sikwetywa nje ke siyaqeqeshwa inkosi ukuze singasindelwa phansi ndawonye nehlabathi.
My whole kosher bread, wrinkled and broken, representing the body of Jesus Christ, through this riven veil, we have access to the holiest of holies.
Ndiphethe isonka somthendeleko, sishwabene siqhekekile, simele umzimba kaYesu Kristu ngeso sikubungelo sikrazulweyo sanendlela yokuya kwingcwele yengcwele.
Our Heavenly Father, this bread has been prepared to represent that broken and torn body.
Bawethu asezulwini esonga silungiselelwe ukuba simele lo waphukileyo ukrazulweyo umzimba.
May each of us as we receive it, may it be as though we literally had did this act.
Sanga ngabanye njengoba sisizuza akwabe kuya kufana nokuba besiyenzile lo nquleqo.
May we have the forgiveness of our sins and the access to the holiest of holies to live in your presence in our future life in all the days that we shall live here on earth and be with you in eternity forever.
Kwaye akwabe siya kuba noxololo zono zethu nendlela eya kwingcwele yengcwele ukuze sihlale kubukho bakho kubomi bethu obuzayo na yonke imihla esiza kuyiphila apha emhlabeni size sibe nawe kubomi obunaphakade.
Grant it, Father, bless this bread for that intended purpose. In Jesus' name, amen.
Siphebawo, sikelela esonka loo njongo sikelezelwe yona egameni likaYesu. Amen.
The Bible said, after he had taken and broke the bread, like manner he took the cup, and when he stopped saying, "This is the cup of the New Testament, my blood, which is shed for you."
IBhayibhile yatsho ukuthi emveni kokuba esithabathile wasiqhekeza isonka kwakunjalo wathabatha indebe, akuba edlile wathi, "Le indebe emnqophiso omtsha usegazini lam elaphalalela nina."
May the Lord grant his blessings upon this as we pray.
Yanga inkosi ingaphisa ngentsikelelo zayo phezu koku sathandaza.
Lord Jesus, I hold here the blood of the vine, the juice from the grape.
Nkosi Yesu, ndiphethe apha igazi lomdiliya, incindi evela kwidiliya.
And Father, it's to represent that precious blood that cleanses us, that from there came the token.
Kwayebawo imele elo gazi linqabuleyo lisenza msulwa thina nalapho kwathi kwavela khona umqondiso.
I thank thee for it, Father, and for this symbol.
Ndiyakubulela ngalo bawo kwana ngalo mqondiso.
You said, he that eats and drinks this has everlasting life, and I'll raise him up again at the end time.
Wena watho ukuthi lowo okudlayo aze akusele oko unobomi ngunaphakade, kodwa ndobuya ndimvuse kwakhona ekupheleni kwexesha.
We thank thee for this promise.
Siyakubulela ngesi sithembiso.
And Father, we pray that you cleanse our hearts together, that we will be worthy by our faith, knowing that in ourselves we are not worthy, but our faith will not fail, that we are accepting perfectly the blood of Jesus Christ. Grant it, Father.
Kwakhona bawo siyakuthanda ukuba uzihlambule iintliziyo zethu sihlanganisene ukuze sibe nokufaneleka ngokholo lwethu sisazi ngaphakathi kwethu ukuba sifanelekanga kodwa ukholo lwethu aluyokusilela ukuba silamkele ngokugqibeleleyo igazi likaYesu Kristu siphe oko bawo.
Sanctify the wine for its intended purpose.
Kwaye yingcwalisele wayini ukuphumeza injongo yoko ithetha kona.
May whosoever drinks this wine tonight and takes of this bread have strength for the journey that lays ahead.
Akwaba nabani na oyisela ole wine ngokuhlwa nje yazi athabathe isonka anganamandla olo hambo lulele phambi kwakhe siphenkosi.
May they be healthy and strong and filled with your spirit till Jesus comes. Amen.
Akwaba bebeya kuphila bomelele bazaliswe ngumoya wakho de uYesu abuye. Amen.